one man's influence on another was preached by Brother William Marion Branham on the 13th of October 1962 at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Impembelelo yomnye umntu komnye yashunyayelwa ngumzalwana William Marion Branham kumnquba kaBranham ngomhla we-13 ku-Oktobha we-1962 eJeffersonville, e-Indiana, eMelika.
Thank you, Brother Neville. The Lord bless you.
Enkosi mzalwana uNeville, inkosi kusikelele.
Good evening, friends. It's very nice to be out here again tonight at the Tabernacle.
Bhotani zihlobo, kumnandi kakhulu ukuba lapha phandle emnqubeni kwakhona ngokuhlwa nje.
To speak again about our Lord and Savior who we are all in love with. I'm sure.
Ukuze sithethe ngenkosi nomsindisi wethu, lo sithandana naye sonke ndiqinisekile.
We wouldn't be sitting here in this hot building jammed in the way we are tonight if we didn't love him.
Ungenjalo ngesingahlelanga kwesakhiwo sishushu sicinene ngalendlela singayo ngokuhlwa nje ukuba besingamthandi.
Because that's our purpose of being here, is to express to him that we love him.
Ngokuba leyo injongo yethu yokuba lapha kukuza kubonakalisa kuye ukuba siyamthanda.
And our anticipations are greatly moved when we think of his approaching time.
Kwaye nokulangazelela kwethu kuchukumiseka kakhulu xa sicinga ngokusondela kwexesha lakhe.
We see the signs appearing of his advent.
Njengokuba sibona imiqondiso yokuza kwakhe ivela.
We are longing for that great hour and when we shall see him.
Silangazelela lo yure inkulu xa siya kuthi simbone.
Since I was here the other Sunday a week, there's been more has gone on to meet him.
Ukusukela kubanda ndilapha ngenye icawa iveki baninzi esebehambile baya kuhlangana naye.
One was Mrs. Ford, Miss Levi Ford. She is 80 years old, a precious woman.
Omnye wabo ibingunkosikazi uFord, unkosikazi Levi Ford, ebeneminyaka engamashumi asibhozo obudala, umfazi othandekayo.
Her husband passed away some time ago.
Umyeni wakhe sekulithuba waswelekayo.
He was a veteran of the Spanish-American War.
Wayengusomfazwe kwimfazwe yamaAmerika namaSpanish.
And in my life story, I mention her son's name.
Kwaye kwibali lobomi bam ndakhanganya igama lonyana wakhe.
He's the one that was going to save me that suit, you know, after he wore it out.
Ngulowa wayeza kundigcinela la suit, uyazi, emva kokuba engasayinxibi.
The suit of, I believe, the Boy Scout suit.
La isuti yo, ndiyakholwa ukuba yayiyisuti yovula indlela.
And when I went to get the part of it, there's only one leg in left.
Ndathi xa ndandiyokuyilanda inxenye yayo kwakushiyeka umlenze omnye kuyo.
Lloyd, perhaps you're tonight, the same boy.
Lloyd, mhlawumbi ulapha ngokuhlwa nje lo mfana mnye.
And I had his mother's funeral the other day.
Kwaye ndandiqhuba umngcwabo kamama wakhe ngenye imini.
And he asked me, said, "Billy, I wish you would speak on something that proves that my mother rises again."
Waze wandicela esithi, "Billy, ndinqwenela ukuba uthethe ngento ebonakalisa ukuba umama uya kuvuka kwakhona."
And the Lord gave me a message for it.
Yaza inkosi yandinika umyalezo waloo nto.
On the exact positive, when the Bible, all nature, everything that God created speaks that she'll rise again.
Kanye okhuthazayo ngexa iBhayibhile indalo yonke yonke into awayidalayo uThixo ithetha loo nto uya kubuya avuke.
Who's going to speak against it then?
Ngubani oya kuthetha ngokuphikisana nayo ngoko?
God says so, proves it by his nature.
UThixo utsho uyibonakalisa ngendalo yakhe.
Proves it by his word, proves it by her life. Everything else she's got to raise.
Uyibonakalisa ngelizwi lakhe, uyibonakalisa ngobomi bakhe, nayo yonke enye into unyanzelekile ukuba avuke, uyabona?
There's no way. There's nothing. Heavens and earth might fail, but that won't fail.
Akukho ndlela yimbi, akukhona ntoni na. Amazulu nehlabathi angasilela, kodwa oko akungakusilela.
She's got to come forth again.
Ufanele ukuba abuye avele kwakhona.
Then, day before yesterday, a manager used to be with me, Mr. Baxter. Many of you remember him. He spoke right from this platform.
Kuthe izolo elinye umphathi wayekade ekunye nam umnumzana uBaxter abaninzi kuni bayamkhumbula wayethetha kanye kule pulpit.
His wife died suddenly with a heart seizure.
Inkosikazi yakhe isweleke ngesiquphe ngokuhlaselwa inhliziyo.
And he's very tore up and very sad. I trust you'll remember Brother Baxter in your prayers as you pray.
Yena ke uhlupheke elusizi kakhulu. Ndaye ndiyathemba. Ndiyathemba ukuba niyakumkhumbula umzalwana uBaxter emithandazweni yenu xa nithandaza.
He's one of our brothers and he lives in Vancouver, British Columbia.
Kuba ungomnye wabazalwana bethu uhlala eVancouver ke eBritish Columbia.
And he hasn't been with me now for a number of years.
Asibanga nakuhlangana ngoku isithuba seminyaka eliqela.
And I heard that his wife had had a kind of a nervous break or something, and then all of a sudden she took a heart seizure and was gone.
Ndive ukuba inkosikazi yakhe ihlaselwe luhlobo oluthile lokukhathazwa imithambo luvo okanye into enjalo, waze ngesiquphe waphathwa kukuhlaselwa intliziyo wabeke umkile.
We just can't tell what time it's going to call.
Asinako nje ukwazi ukuba kuxesha nini na aya kubiza ngalo.
And then when he calls, we must be ready.
Kuthi ke yaku akubiza kufuneka sibe sikulungele.
That's the reason that we're here tonight.
Naso isizathu esibanga ukuba sibe lapha ngokuhlwa nje.
I was in the study there, the office, rather, talking to Mr. Moore.
Bendiphaya kwela gumbi lokufundela phaya eofisini xebe ndithetha nomnumzana uMoore.
He persuaded me I was trying to get away from Thanksgiving.
Ebendicenge bendizama ukubaleka umbulelo.
I want to have a meeting here for Thanksgiving Day.
Bendifuna ukuba nenkonzo apha yosuku lokwenza umbulelo.
Then going to Shreveport, of course, I wouldn't hardly be able to make it.
Ndihambe ke ndiye eShreveport kuba bendinga kunganzima ukuba ndibe nokuba nako.
And finally he said, well, if you've got three meetings now, I ain't going to have them seven seals later.
Waza ekugqibeleni wathi, kulungile, ukuba uya kuqhuba inkonzo ezintathu ngoku ukuze wona la amatywini asixhenxe uwaqhube emva koko.
Then you could give us that one day anyhow.
Unokusipha ke olwasuku lunye nangoko.
So finally we go give him that Friday, Saturday and Sunday.
Ngoko ke ekugqibeleni sesiya kumnika uLwesihlanu umgqibelo necawe.
You know, I promised him then Thursday, Friday, Saturday and Sunday.
Ke ngoku ndimthembise uLwesine uLwesihlanu umgqibelo necawe.
And it'll be Pentecost will be 50 years old in Louisiana the Thanksgiving Day.
Iyakubeke iPentecost iza kube inamashumi amahlanu eminyaka budala eLouisiana usuku lokwenza umbulelo.
It fell 50 years ago in Louisiana.
Yawa kumashumi amahlanu eminyaka eyadlulayo eLouisiana.
Now tomorrow morning we're going to kind of press that everybody that doesn't have a Sunday school you're attending.
Ngoku kusasa ngomso sizakuba unyanzela ukuba wonke umuntu ongenaso isikolo secawa hamba kuso.
I see our precious brother Don Rattle here and I know he has Sunday school in the morning.
Ndibona umzalwana wethu othandekayo uDon Rattle apha kwaye ndiyazi ukuba unesikolo secawa ekusasa.
And perhaps these other ministers in here from around the neighborhood that have Sunday school.
Mhlawumbi bakho nabanye abalungiseleli abasuka apha ebumelwaneni. Abanaso isikolo secawe.
Now we want you to go to your own Sunday school if you have one.
Ngoku sifuna ukuba uye kwesakho isikolo secawe ukuba unaso.
But if you have no Sunday school and you like to be with us.
Kodwa ukuba unasikolo secawe ube uthanda ukuba kunye nathi.
I want to speak in the morning and put up a blackboard.
Ndifuna ukuthetha kusasa ndixhome iboard
and teach on the whole statute of a perfect man.
Ndifundise ngesimo esizeleyo somuntu oqhibeleleyo.
And draw it out in on the blackboard.
Ndisizobe ebodini.
And show God's requirements and how we come to the perfect statue of a perfect man before God.
Ndibonise imfuno zikaThixo nokuba singafika njani na kwisimo somuntu oqhibeleleyo phambi koThixo.
And then tomorrow night, the Lord willing, I want to speak on the subject my guide.
Ukuze ngokuhlwa ngomso inkosi ithandile ndifuna ukuthetha ngengongoma isikhokelo sam.
So some of you that's out of town and we want to try to start these services early.
Ngoko ukuba abanye kuni bavela ngaphandle kwedolophi kwaye sifuna ukuzama ukuqalisa izinkonzo kusele ithuba ukuba
I haven't talked with the pastor yet, but I wish you would start Sunday school real early in the morning.
Andikathethi nomlungiseleli kodwa ndinqwenela ukuba nisiqalise kusekusasa kakhulu isikolo secawe kusasa.
And church tomorrow night, maybe if possible begin at 6:30 or something.
Inkonzo ke ngokuhlwa kwangomso mhlawumbi ukuba kuyenzeka iqale ngecala lesithandathu okanye kweso sithuba.
And that will give the people an opportunity, so if they want to stay, we can be out maybe by 8:30.
Oko ke kuya kunika abantu ithuba lokuba ukuba bafuna ukuhlala singaphuma ngecala lesibhozo.
And then some of them,
base ke abanye babo,
I met a lady today, it's driving three, four, but
ngihlangene nenenekazi namhlanje liqhuba isithathu okanye isine.
She said we got out at 8 o'clock or 8:30, she'd get home around 2:30 or 3 o'clock the next morning. Her husband going to work.
Limalunga lithe ukuba liphume ngentsimbi yesibhozo okanye ngecala lesibhozo liyakufika ekhaya malunga necala lesibini okanye intsimbi yesithathu ngentsasa elandelayo umyeni walo esiya emsebenzini.
So we won't be doing anything anyhow, just loafing around, so let's just come on to church early.
Ngoko akukho siza kube siyenza nangoko kuyiliza sijikeleza nje ngoko masize enkonzweni kuselithu.
And we don't have to have a farm about this.
Kwaye akufuneki sibe na uyazi akufuneki kuba sibe nankangeleko njengalento.
God is without form, you know, the Bible.
Uthixo ungaphandle kwenkangeleko uyazi.
So we hope that you're all here and all that can be.
Ngoko siyathemba ukuba nilapha nonke kunye naye wonke onako ukuba lapha.
Now if you have your own services, remember this is an interdenominational tabernacle where people what come.
Ngoku ukuba nenu inkonzo khumbulani lo ngumnquba kankonzo zonke apho abantu bezayo.
And most of our crowds are made up from out of town people.
Kwaye ubukhulu bezihlwele zethu zenziwa ngabantu bangaphandle kwedolophu.
Now if there happens to be a stranger here, I want to show you something.
Ngoku ukuba kungenzeka ukuba kubekho undwendwe apha ndifuna ukunibonisa into.
And I've just walked to the platform and I don't see 10 people that I know.
Ndisandula ukuza apha eqongeni kwaye andiboni neshumi labantu endibaziyo.
How many people here from out of the city of Jeffersonville? Raise your hand.
Bangaphi abantu abasuka ngaphandle kwesixeko iJeffersonville apha? Phakamisa isandla.
99%. It's just friends.
Kamashuma lithoba ekhulwini, yabona? Ngabahlobo nje.
How many here from 100 miles away? Raise up your hand.
Bangaphi abalapha besuka kumgamo wekhulu lemayile ukuba kude? Phakamisani isandla.
There's 50% of that, over 100 miles away.
Ngamashumi amahlanu ekhulwini kwabo abasuka kumgamo ongaphezu kwekhulu lemayile ukuba kude.
How many here for over 200 miles away? Raise up your hand.
Bangaphi abavela kumgamo ongaphezu kwamakhulu amabini emayile ukuba kude? Phakamisani isandla.
300 miles away? Raise up your hands. Look here.
Kumgamo amakhulu amathathu emayile ukuba kude? Phakamisani izandla zenu. Khangela phaya.
400 miles away? Raise up your hand.
Kwimayile ezingamakhulu amane ukuba kude phakamisani izandla zenu khangela apha.
500 miles away, raise up your hand.
Kumakhulu amahlanu emayile ukuba kude phakamisa isandla sakho.
Look at that. Over a third of the congregation, over 5 miles away. See, it's his friends that gathers in from around where they're going to be here.
Khangela apha. Bangaphezu kwesahlulo sesithathu sebandla abavela kumgamo ngaphezu kwamakhulu amahlanu emayile yabona ngabahlobo nje abathi bahlanganisane. Bevela apha ebumelwaneni.
So we are grateful for you and we are here to help you.
Ngoko ke sinombulelo ngani kwaye silapha khona ukuze sinincede.
We are here to do all that we can for you.
Silapha ukuze sinenzele konke sinokunenzela kona.
Now I just was reading back there a letter my son just handed me.
Ngoko ke bendifunda phaya emva incwadi unyana wami ebesandula ukundinika yona.
Of a lady that said this coming this time will be 35 trips that she come hoping to be prayed for.
Ukuza ngelithuba iyakuba iluhambo lwamashumi amahlanu anesihlanu lisiza linethemba lokuba liza kuthandazelwa.
35 times she drove for hundreds of miles. 36 trips.
Uqhubekwa ngamashumi amathathu anesihlanu umgamo amakhulu emayile uhambo olungamashumi amathathu anesihlanu.
And then remember there's about 600 and something waiting on waiting lists from around the world. Trying to get to for interviews.
Kwaeke kwakho khumbula bamalunga namakhulu amathandathu anento abasalindileyo bekumgca olindeleyo besuka ehlabathini jikelele belindele ukudlana indlebe.
You see, it's pretty complicated.
Uyabona, kumcimbi ongena kugqibeka konke.
When we're just thinking about right here, it isn't too much.
Asicinga nje ngendawo elapha kuphela, akunzima kakhulu ke.
We could just hear that, see it around the world.
Singayiva noko loo nto, uyabona, kusehlabathini ngokubanzi.
And so we are proud.
Ngoko ke si.
One of that ladies in the building tonight, 35th trip that wrote a letter, she'd be here tomorrow.
Ingaba elanekazi lilapha endlwini ngokuhlwa nje likuhambo lwamashumi amathathu anesihlanu belibhalela ncwadi.
For 35 times she's been here without being prayed for.
Amatyeli angamashumi amathathu anesihlanu onke lisiza apha lingafumani kude lithandazelwe.
I guess she's not in the building. Maybe didn't get to come.
Ndiyaqonda ukuba alikho apha endlwini mhlawumbi alikhange libe sabanakho nokuza.
But just reading her letter back there.
Kodwa bendigqiba ukufunda ileta yalo phaa emva.
Now, I've always tried to, when I come down here, on when I'm at home.
Ngoku ndibasoloko ndizama ukuthi xa ndihlile ndeza apha ngexa ndise.
To talk about something, not just to be talking, or not something that would please the people.
Ndiza kuthetha ngento, kungabi kukuthetha nje, mhlawumbi ingabi into eyakukholisa abantu.
I've tried to speak about something that would please God and help the people, you see, for help.
Ndizame ukuthetha ngento eyakuthi ikholise uThixo ibancede abantu, uyabona? Ndenzela uncedo.
That we can all, no matter what church you belong to, what denomination,
ukuze sonke kungakhathaliseki nokuba ungowayiphi na inkonzo eliphi na ihlelo,
that you could be helped for a closer walk with God.
Ukuze ube nokuncedeka ekuhambeni ngokusondeleyo ngakumbi kuThixo.
And that's our reason of being here. A closer walk with God.
Sisizathu sethu sokuba lapha ke eso, ukuhamba kufutshane ngakumbi noThixo.
When we find that the day is late as it is, and the drawing near of the Lord.
Xa ngoko sibona ukuba imini seyisangene ngolu hlobo ingalo, nokusondela kwenkosi.
I told my wife today, if I don't get in a revival somewhere, I'm going to perish.
Bendixelela inkosikazi yami namhlanje ndisithi ukuba andinakufika mvuselelweni endaweni ithile ndiza kutshabalala.
I just can't stand it. Something just inside me burning.
Andinakumelana nale nto. Kukho into evuthayo nje apha ngaphakathi kwam.
Oh, we just come through a whole series of meetings where thousands of people attending.
Oh, sisaphuma kuluhlu lonke lenkonzo apho bekusiza amawaka abantu.
No matter if you had 2 or 3 million people.
Akukhathaliseki ke nokuba unabantu abazizigidi ezibini okanye ezithathu.
If there's no revival, that's just what we used to call down in Kentucky a protractive meeting.
Ukuba akukho mvuselelo, loo nto yilaa nto sasiyibiza ngokuthi phaya eKentucky ngumlembelele wenkonzo.
You know, we all go out to a protractive meeting, we call it.
Uyazi, sonke siphuma enkonzweni yomlembelele, sasiyibiza olo hlobo.
And but we want a revival where the Spirit of the Lord is moving upon the people.
Sifuna imvuselelo ke, apho umoya wenkosi ushukumayo phezu kwabantu.
When people are being saved and great things are being done to accomplish something for the kingdom of God.
Nabantu besindiswa nezinto ezinkulu zisenziwa ukuze kubekho into ethile enokwenzelwa ubukumkani bukaThixo.
Now, in the prayer services,
ngoku ke enkonzweni yomthandazo,
usually you can see why we couldn't hold a prayer line here.
Ngesiqhelo si, unokubona ukuba kutheni na singabanga nakubana mca wakuthandazela apha.
See, it's just so jammed up you couldn't do it, see?
Yabona, kuxinene kakhulu unakubana kuyenza loo nto, yabona.
But usually in the prayer lines is people who are comes and they find the Lord to be real.
Kodwa ngokwesiqhelo emigceni yokuthandazela kubakho abantu abezayo bayifumane inkosi ukuba inene.
And we find that the Lord Jesus hasn't changed one bit.
Sifumanisa ke ukuba inkosi uYesu ayikaguquki nakancinane.
From what he was, he is today and always will be.
Ukusukela kwinto awayeyiyo, uyiyo namhlanje eyakuhlala eyiyo.
And the Bible said in Hebrews 13:8 that he's the same yesterday, today, and forever.
Kwaye iBhayibhile yatsho kumaHebhere isahluko sesishumayelo sesithathu verse yesibhozo ukuba usenguye izolo namhla nangona phakade.
And in the congregations of the people that gathered to hear him in them days,
kwizihlwele zabantu ababehlanganiselana ukuya kumva kuloo mihla,
maybe they wouldn't get into a prayer line.
Mhlawumbi kwakungafuneki ukuba bangene emgceni wakuthandazelwa.
But they would have faith to believe.
Kodwa babesiba nokholo lokukholwa.
And our Lord would turn as their faith would touch him.
Inkosi yethu ke yayiye ijike njengokuba ukholo lwabo lwaluyichukumisa.
And would turn and tell the people that there were certain things wrong with them that they had done.
Ijike ke ibaxelele abantu ukuba kwakukho izinto ezithile ezingezizo kubo ababezenzile.
And for them to go and be healed. Or go do something, make something right or something.
Ibaxelele ukuba bahambe baphiliswe okanye bahambe bayokwenza into ethile, bayokulungisa into ethile okanye enye into.
We know about the woman at the well and the woman with the blood issue.
Siyazi ngomfazi equleni nomfazi wayenethombo legazi.
And all so many the blind Bartimaeus that their faith touched him.
Nabanye o abaninzi kakhulu uBartimaeu imfama elathi ukholo lwayo lwamchukumisa.
And tonight he's still the high priest of our confession, just as great as he ever was.
Ngokuhlwa nje usengumbingelelo omkhulu ovumo lwethu esemkhulu njengokuba wayenjalo.
Now we got to let ourselves be his servants.
Ngoku kufanele ukuba sizinikele ukuba sibe sizicaka zakhe.
He is the vine, the resource of life.
Yena ungumdiliya umthombo wobomi.
We are the branches that receive that life.
Singamasebe abamkelayo obabomi.
And a branch bears the fruit, not the vine.
Ngamasebe ke athwala isiqhamo, hayi umdiliya.
And now Christ works through his church.
Ngoku ke uKristu usebenza ngebandla lakhe.
And then if we can yield ourselves in such a way.
Ukuze ke ukuba sinokuziyekelela ngeyona ndlela.
That the Holy Spirit can take complete control of us in our faith in Christ.
Ade umoya oyingcwele abe nolawulo olupheleleyo kuthi ngokholo lwethu kuKristu.
He'll do the same thing because it's Christ.
Uya kwenza kwa into enye ngokuba unguKristu.
And if you're here, a stranger, and with us,
ukuba ulapha ulundwendwe phakathi kwethu.
Now usually the people here in the tabernacle, our pastor here, has prayer for the sick practically every night.
Ngoku esiqhelweni abantu abalapha apha emnqubeni umlungiseleli wethu lo uba nomthandazo wabagulayo ngokuqinisekileyo njalo ngokuhlwa.
And you get prayed for by our gracious and beloved pastor, Brother Neville.
Uthandazelwa ke ngumlungiseleli wethu onenceba othandekayo umzalwana uNeville.
A man that God hears and answers prayer for, Brother Armand Neville.
Indoda ayivayo uThixo ayiphendule imithandazo yayo umzalwana uOrmen Neville.
And a brother Don Ruddle and those other brethren who pray for the sick.
Nomzalwana uDon Ruddle nabanye babazalwana abathandazela abagulayo.
Brother Jackson, I guess he's around here somewhere from the other sister church down Hyde Park.
Nomzalwana uJackson, ngiyakholwa ukuba ukho apha ndaweni ithile uvela kwelinye ibandla lingudade ezantsi Howard Park.
This time when it's so crowded.
Ngeli thuba ke xa kuxinene kangaka.
If you just believe God, whatever you have need for.
Ukuba unokukholwa nje kuThixo nantoni na oswele yona.
And you're a stranger and I don't know you.
Ube ulundwendwe ndingakwazi.
You just ask God and see if he isn't the same yesterday, today and forever.
Cela nje uThixo ubone ukuba ayinguye na izolo namhlanje ngona phakade.
See if he can speak right back. He knows you.
Ubone ukuba akanakuthetha into eyiyo na uyakwazi.
He knows what's wrong with you. Only thing you have to do is believe.
Uyayazi into ohluthwa yiyo. Inye into ekufuneka uyenzile. Kholwa kuye.
And then he'll use you for one instrument and me for another.
Emva koko ke, uya kukusebenzisa njengesinye isixhobo. Mna ke ndibe sesinye.
Jesus said, St. John 14:7.
Wathi uYesu kuYohane ongcwele isahluko sesishumayelo nesine verse yesixhenxe.
He that believeth on me, the works that I do shall he do also.
Lowo ukholwayo kum, imisebenzi endiyenzayo mna uyakuyenza naye.
Now that is a yielded vessel.
Ngoku eso sitya esiziyekeleleyo.
Now tomorrow we're going to teach how you become that vessel.
Ngoku ngomso siza kufunda indlela othi ube seso sitya ngayo.
That God the Holy Spirit can work through you.
Athi uThixo umoya oyingcwele asebenze ngawe.
And so see he wants God was in a pillar of fire.
Ukuze ngoko yabona wayenguye uThixo wayekunsika yomlilo.
Then he was dwelt in his son Christ Jesus now in his church.
Waze waba wahlala kunyana wakhe uKristu Yesu ngoku usebandleni lakhe.
Once he was called the Father, then the Son, now the Holy Spirit.
Ngaxesha lithile wayebizwa ngokuba nguyise waze waba ngunyana. Ngoku ungumoya oyingcwele.
It's God projecting himself to the world.
NguThixo ezicacisa ngokwakhe kwihlabathi.
The only way he could get into the church was first die for it, to sanctify it.
Inye indlela wayenokuthi angene ngayo ebandleni yayikukuthi uqala alifele ibandla ukuze alingcwalise.
That he might project himself through his church.
Ukuze ke azicacise esebandleni lakhe.
Then he said in St. John 15.
Waze wathi kuYohane ongcwele isahluko esishumene esihlanu.
I am the vine, ye are the branches.
Mna ndingumdiliya nina ke ningamasebe yabona.
And the branches bear fruit. The Lord bless you.
Isebe ke lithwala isiqhamo kuphela. Inkosi inisikelele.
Now, before we for the lesson tonight.
Ngoku ke phambi kokuba si isifundo sangokuhlwanje.
And I don't want to keep you long.
Kwaye andifuni kunigcina ixesha elide.
Because I see the people standing up and one taking his place and then another sit down, so forth.
Kuba ndibona abantu bephakama omnye ethabatha indawo yomnye ukuze uhlale omnye njalo njalo.
We're trying hard to get a permit to seat about 300 or 400 more.
Sizama ngamandla ukuba sifumane imvume yokuba sibe nokuhlalisa amakhulu amathathu okanye amane abantu ngaphezu koku.
But the city seems to hold us back on it because we haven't got adequate parking room.
Kodwa isixeko sibonakala ngathi siyasibambezela kuloo nto ngenxa yokuba singena ndawo yaneleyo yakumisa imoto.
We got the permit from Indianapolis and then the city, we have to have parking room.
Sayifumana imvume evela Indianapolis saze ke isixeko kunyanzelekile ukuba sibe nayo indawo yokupakisha.
Oh, when we put 4 people in here, we got to have enough room to put a car out here.
Oh, sakungenisa abantu abane apha ngaphakathi kufuneka sibe nendawo eyaneleyo yokubeka inqwelo apha phandle.
And this parking lot here really belongs to the city.
Kube ke le ndawo yokumisa ilapha yedolophu ngoko yabona bathi.
Our church is just about 1 foot from the city line.
Si inkonzo yethu le ilapha ilunyawo nje olunye ukusuka kumdawo wedolophu.
And the, really the highway reason it's built out there.
Enenini ke umgaqo ophakamileyo isizathu sokuba wakhiwe phaya.
Of course some of you people, young fellows here wouldn't understand this, but this used to be a pond.
Kuba abanye kuni lutshalo lapha abana kuyiqonda lento kodwa le ndawo yayikade ilichibi.
And I remember when I was a boy, we'd ride down here.
Kwaye ndikhumbula ndiseyinkwenkwe sasiye siqhube size apha.
We had to go around out there in the field and get around the pond.
Kufuneke sijikeleze phaya edlelweni ngapha yakwechibi.
They built the road right around the road, around the pond.
Bayakha indlela yazungeza indlela, yazungeza ichibi.
Now I bought this lot here.
Ndaza ke ndathenga le ndawo ilapha.
Praying right here where this says the Lord told me to buy about 50 years ago or 32 years ago, it is, I think.
Ndithandaza kanye apha. Apho ikhona le ndawo inkosi yandixelela ukuba ndiyithenge kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo okanye iminyaka engamashumi amathathu anesibini injalo ndiyacinga.
Right here in a great big swamp and horse weeds over my head.
Kanye apha phakathi kumxhopho zomkhulu udobo lulude kunentloko yam.
And I bought the lot for $160 this corner around here and built the church.
Ndaze ndawuthenga lo mhlaba ngekhulu elinamashumi amathandathu edola lekona kanye ilapha ndakha inkonzo.
Now the Lord bless you. I want to, if it would be called a text, for some of the, read some of the context or notes.
Ngoku inkosi inisikelele. Ndifuna ukuba inokubizwa ngokuba ngumxholo. Okunye kwe ukufunda isandulela kwendi kubhalileyo.
I would like to speak to the audience tonight upon the subject of the influence of another.
Ndingathanda ukuthetha nabaphulaphuli ngokuhlwa nje ngengongoma ethi impembelelo yomnye.
And before we speak or read the word, let us bow our heads and talk to the author of the word.
Phambi kokuba sithethe ke okanye sifunde ilizwi, masithobise intloko zethu sithethe nombhali welizwi.
Now with our heads bowed and our hearts bent to in his holy reverence, I wonder if there's someone tonight would have a request that they is burning on their heart.
Ngoku ke intloko zethu sizithobile nenhliziyo zethu ngokunjalo ekuhloneleni yena okungcwele. Ingaba bakhona ngokuhlwa nje abaya kubana isicelo abaya kuthi esibatshisayo enhliziyweni yabo.
That they might just raise up your hand before God and say in your prayer.
Baze baphakamise nje isandla sakho phambi kothixo uthi emthandazweni.
Lord Jesus, I have need. Speak to me tonight.
Nkosi Yesu, ndinentswelo, thetha nam ngokuhlwa nje.
Heal me, give me my financial needs or whatever it is.
Ndiphilise, ndinike intswelo zam zemali, mhlawumbi nantoni na eziyo.
He supplies all our needs.
Ubonelela zonke intswelo zethu.
God bless you, about 90% of the congregation.
UThixo anisikelele, bamalunga namashumi alithoba ekhulwini ebandleni.
Our Heavenly Father, we are approaching thee.
Bawo wethu wasezulwini, sisondela kuwe.
Now as we leave this little tabernacle of clay that we dwell in.
Ngoku nje ngokuba siushiya lo mnquba mncinci odongwe sihlala kuwo.
This little ship that sailing lifestyle in Maine.
Le nqanawa incinci idada kwindlela engatyhilekanga yobomi.
By faith we're coming up above Mars, Jupiter, Venus.
Ngokholo sinyukela ngentla koMars, uJupiter, uVenus.
The moon, the stars, the Milky Way.
Inyanga, inkwenkwezi, umnyele wezulu.
In arriving now by faith at the throne of the Father.
Siyafika ke ngoku ngokholo kwitrone kaBawo.
See sitting there his pierced hands and his feet.
Simbona ehleli apho izandla zakhe nenyawo zakhe. Siqotshoziwe.
Well, that blood now makes intercession as we lay our gifts upon the altar of gold around his throne.
Langa elogazi ngoku lingasicamagushela njengokuba sibeka izipho zethu phezu kwesibingelelo segolide esinqonge itrone yakhe.
We thank thee first for Jesus.
Siyakubulela kuqala ngoYesu.
Who made all these things possible to us through our faith that we're going to ask.
Owenza ukuba zenzeke zonke izinto kuthi siza kuzicela ngokholo lwethu.
Thou didst see the hands, even though what was beating beneath the hearts of the people.
Uzibonile izandla, uyayazi ukuba intoni na ebibetha ngaphansi kwenhliziyo zabantu.
Now lay my faith, Lord, on the sacrifice, the great golden altar of God.
Ndibeka ukholo lwam Nkosi phezu komnikelo phezu kwesibingelelo segolide sikaThixo.
Where the incense is being burned daily.
Apho isikhumiso sitshiswa khona imihla yonke.
I pray that you'll hear and answer their prayers, Father.
Ndiyathandaza ukuba uyive imithandazo yabo bawo.
Give to them the desires of their heart.
Banike iminqweno yenhliziyo yabo.
Now as we assemble, Lord, tonight for these three gatherings.
Ngoku ke njengokuba sihlangene Nkosi ngokuhlwa nje kwezinkonzo zintathu.
We are here in this hot building tonight for no other purpose but a closer what with thee.
Silapha kwesakhiwo sishushu ngokuhlwa nje kungenganjongo zimbi kodwa ikukuhamba nawe ngokusondeleyo ngakumbi.
Knowing what to do. Yes, Lord, what to do.
Sisazi emasikwenze Nkosi, emasikwenze.
As the prophet said, they that wait on the Lord, they shall renew their strength.
Njengokuba watshoyo umprofeti, abo balindela enkosini, bayakuhlaziyeka emandleni.
We shall mount up with wings as an eagle.
Baya kunyuka ngamaphiko njengokhozi.
They'll run and not be weary. They'll walk and not faint.
Baya kugidima bangadinwa, bahambe bangatyhafi.
Lord, teach us how to wait.
Nkosi sifundise ukulinda.
After we have asked and had faith to know that you heard.
Emva kokuba sicelile nokuba nokholo lokwazi ukuba uvile.
And in your own good time, you'll send our answer right down the golden stairs.
Kwaye ngexesha elilunge kuwe, uya kusithumela impendulo ihlenge izinyathelo zegolide.
From the corners of heaven, right into our soul.
Ivela kwimijelo yezulu, izokungena imiphefumulweni yethu.
then we shall receive what we ask for because we believe it.
Saye siyakukwamkela oko sikucelayo ngokuba siyayikholwa lonto.
Sanctify our ears tonight to hear and our hearts to receive.
Ngcwalisa indlebe zethu ngokuhlanje ukuba zive nenhliziyo zethu ukuba zamkele.
And may when the service is over, may we say like those who came from Emmaus.
Kwaye kwanga yakudlula lenkonzo singathi njengabo bavevela eMaus.
Did not our hearts burn within us as he spoke to us along the way?
Bezingavuthi na inhliziyo zethu ngaphakathi kwethu ngexesha ebethetha nathi endleleni.
For we ask it in his name. Amen.
Ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen.
I would like to read tonight a portion of scripture found in the book of Isaiah.
Ndingathanda ukufunda ngokuhlanje isicathulo sesibhalo esifumaneka kwincwadi kaIsaiah.
Tomorrow, be sure if you have a paper, I want you to...
Ngomso uqiniseke ukuba unalo iphepha. Ndifuna ukuba u...
I'm going to have a chart up here on our blackboard to kindly draw out the lesson.
Ndiza kuba nechart ndiyixhome apha okanye ibhodi. Ndibe busizoba isifundo.
I want you to get it if you possibly can because you can study it as you get home.
Kwaye ndifuna ukuba usifumane kangangoko unokuba nako ngokuba ungasifundisisa xa sobuyele ekhaya.
Isaiah the 6th chapter, I wish to read a few verses out of this chapter to draw the context for tonight.
Isaiah isahluko sesithandathu ndinqwenela ukufunda imiqolo embalwa kwesahluko ukukhupha umongo ntetho wangokuhlanje.
In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord setting upon a throne.
Ngomnyaka ukufa kokumkani uUzziah, ndayibona inkosi ihleli etronini.
High and lifted up, and his train filled the temple.
And enyukileyo, amasondo engubo zayo ezirholayo azalisa itempile.
Above it stood the seraph.
Kumi iserafi ngaphezu kwayo.
Each one had six wings.
Ileyo inamaphiko amathandathu.
With twain he covered his foot, and with twain he covered his feet.
Ngamabini ifihle ubuso bayo, ngamabini ifihle inyawo zayo.
And with twain he did fly.
Ngamabini iphaphazela.
And one cried unto another, and said,
Ileyo itanduluke kuleyo isithi,
Holy, holy, holy is the Lord God of hosts.
Uyingcwele, 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 uYehova wemikhosi.
A whole earth is full of his glory.
Buzalise ihlabathi lonke ubuqaqawuli bakhe.
And the host of the temple moved at the voice of him that cried.
Yadidizela imigubasi yeminyango lilizwi lowadandulukayo.
And the house was full of smoke.
Yaye indlu izele ngumsi.
Then said I, Woe is me, for I am undone.
Ndathi athi ke mna ngokuba nditheshwaka.
Because I am a man of unclean lips. And I dwell in the midst of a people of unclean lips.
Ngokuba ndindoda emlomo uyinqambi, ndihleli phakathi kwabantu abimilomo inqambi.
For my eyes have seen the King, the Lord of hosts.
Ngokuba amehlo am abone ukumkani, uYehova wemikhosi.
Then flew one of the seraphim unto me, having a light hold in his hand.
Yaphaphazela eza kum enye eserafi. Iphethe ilahle elivuthayo.
Which he had taken with the tongs from off the altar.
Elithabathe ngesithabatho esibingelelweni.
And he laid it upon my mouth and said,
Yalifikisa emlonyeni wam yathi,
Lo, this has touched thy lips.
Yabona, eli lahle lifikile nje emlonyeni wakho.
And thine iniquity is taken away and thy sin is purged.
Bususiwe ubugwenxa bakho nesono sakho sicanya kushelwe.
Also, I heard the voice of the Lord saying,
Ndeva izwi lenkosi lisithi,
Who shall I send? And who will go for us?
Ndothuma bani na? Kubani na osiyela?
Then said I, Here am I, send me.
Ndathi ndikho thuma mna.
This is quite a undertaking. When we think of the what it's going to mean as we study this vision of Isaiah.
Ngumsebenzi ngenene lo xa sicinga ngoko kuya kukuthetha xa sifundisisa lo mbono kaIsaiah.
I've always liked Isaiah. He was one of the major prophets.
Ndaba soloko ndimthanda uIsaiah. wayengomnye wabaprofeti abakhulu.
Isaiah wrote the complete Bible.
U-Isaya wabhala iBhayibhile iphela.
There is 66 books in the Bible. And Isaiah wrote 66 chapters.
Zingamashumi amathandathu anesithandathu incwadi yeBhayibhileni. No-Isaya ke wabhala izahluko ezingamashumi amathandathu anesithandathu.
He begins with the beginning of creation.
Uqala ngesiqalo sendalo.
In the middle of the book he brings forth the New Testament and John the Baptist.
Embindini wencwadi uzisa ngenisa iTestament entsha noYohane uMbhaptizi.
And at 56th and 60th chapter he ends up in the great millennium.
Aze kwisahluko samashumi amathandathu nesihlanu nisamashumi amathandathu agqibele kwimillennium enkulu uphumulo lweminyaka eliwaka.
Genesis through the New Testament into Revelation.
IGenesis ukuphumela kwiTestament entsha ayokungena kwisithileyo.
Great man was this Isaiah.
Wayeyindoda enkulu lo Isaiah.
Finally died as a martyr under capital punishment.
Ekugqibeleni wafa njengobulawela ukholo phansi kwesona sigwebo sikhulu.
Every spirit-filled man of the Bible died or was persecuted under the federal government.
Yonke indoda ezaliswe ngumoya yaseBhayibhileni yafa okanye yatshutshiswa phantsi korhulumente womanyano.
Every one of them that you can think of.
Bonke ngabanye onokucinga ngabo.
Moses, the Hebrew children, and Daniel and Isaiah.
UMoses abantwana bamaHebhere noDaniel noIsaya.
Isaiah was sawed to pieces with a saw.
UIsaya wasahwa wangamasuntsu ngesarha.
And on down, John the Baptist, every one of the apostles.
Konke ke ukuhla uYohane uMbhaptizi nabo bonke abapostile.
Jesus himself all died under capital punishment or punishment from the federal government.
UYesu ngokwakhe bonke bafa phansi kwesona sigwebo siphezulu okanye isigwebo esivela kurhulumente womanyano.
And according to the way things are heaping up, there's going to be more testimonies added to theirs one of these days.
Kwaye ngokusingisele kwindlela izinto eziyazivumba ngayo buza kuba buninzi ubungqina buya kongezwa kobabo ngolunye lwezintsuku. Yabona?
If there ever was a time that we must stick together, it's now.
Kwaye ukuba kwakhe kwakho ixesha esifanele ukunamathelana ngalo simanyane kungoku.
Amen. I guess you hear of the meeting going on in Rome and they're having a great time over there.
Ndiyakholwa ukuba niyeva ngomhlangano oqhubeka eRoma. Saye sine banexesha elimnandi kakhulu phaya.
And they're going to start a revival. It'll be a worldwide revival, surely.
Kananjalo baza kuqala imvuselelo. Iza kuba imvuselelo yehlabathi liphela ngokuqinisekileyo.
Back to this subject, we get that in the seven seals. To this subject of being influenced.
Masibuyele kule ngongoma. Sakuyifumana loo nto kumatywini asixhenxe. Le ngongoma yokuphenjelelwa.
King Uzziah was a shepherd boy. He was raised and he loved the outdoors.
Ukumkani uZiya wayeyinkwenkwe engumalusi. Wayekhuliswe ethanda ubomi basezindle.
And he reigned during the time of Isaiah's prophecy.
Kananjalo wayelawula ngexesha lokuprofeta kwaIsaya.
Isaiah had learning from one of the other major prophets.
UIsaya wafumana ukufunda komnye wabaprofeti ababalulekileyo.
And I believe it was Zechariah. That Isaiah had understanding through him.
Ndiyakholwa ke kuba yayingu Zechariah awathi uIsaya waba nokuqonda ngaye.
Who was a prophet as Isaiah come on the scene.
Owayengumprofeti ngexesha lokuvela kukaIsaya.
And Isaiah was called and he was a prophet.
UIsaya wayebiziwe ke wayeke engumprofeti.
Prophets are not just made of man. Prophets are born prophets.
Abaprofeti abenziwa nje ngabantu. Abaprofeti bazalwa bengabaprofeti.
Now there is a gift of prophecy that comes into the church that people give a prophecy.
Ngoku sikho isipho sokuprofeta esifikayo ebandleni ukuba abantu banike isiprofeto.
Many members of the body of Christ could do that. That's under inspiration.
Amalungu amaninzi omzimba kaKristu anokuyenza loo nto. Sukube kuphansi kwempefumulelo oko.
But a prophet is set in the church by God.
Kodwa umprofeti ubekwa ebandleni nguThixo.
Predestinated to the gift the gift to be a prophet, not a prophesier.
Unyulwa kwangaphambili enyulelwa eso sipho sobu profeti okanye isipho sokuba ngumprofeti hayi oprofetayo nje.
Now we find out that this young man taking the throne.
Ngoku sifumanisa ukuba lo mfana wathabatha itrone.
If you want to take some of the scriptures down in 2 Chronicles, the 26th chapter, you can read where tells that King Uzziah, after his father died, Amaziah.
Ukuba ufuna ukuthabatha ezinye zezibhalo ubhale kuKwizi Kronike zesibini isahluko samashumi anesithandathu ungafunda apho kuthethwa ngokuba ukumkani uUzziah emva kokufa kukayise Amaziah uAmatsiya.
After he died being a righteous man and a turn from the Lord and was slain by his own people.
Emva kokuba efile owayeyindoda elungileyo waza wajika wemka enkosini waza wabulawa ngabantu bakowabo.
Uzziah taking his place as king.
Uzziah wathabatha indawo yakhe okanye uUzziah Xebe wathabatha indawo yakhe njengokumkani.
And he was set on the throne and anointed at the age of 16 years old. Just a boy.
Njengokuba wabekwa etroneni wathanjiswa eneminyaka elishumi elinesithandathu ubudala eyintwana nje.
But he was in line to be king, yet being just a lad, and he did well.
Kodwa ke wayeselungelweni lokuba ngukumkani, kodwa wayeseyinkwenkwe nje waza waqhuba kakuhle.
The Bible tells us that he had a godly father and a godly mother.
IBhayibhile isixelela ukuba wayenotata olikholwa nomama olikholwa.
And he could be nothing else, hardly, with such influence as to be a godly boy.
Kwaye ke wayengena kuba yiyo nantoni na enye enenjalo yona impembelelo yokuba abe inkwenkwe ekholwayo.
Because that had been what had been placed before him at all times.
Ngokuba yayiloo nto eyayibekwe phambi kwakhe ngamaxesha onke.
You know what I think? Everybody has their own opinion.
Uyazi into endiyicingayo, wonke umntu unoluvo lwakhe.
But one of the greatest, and to my opinion, the greatest president that we ever had in this nation was Abraham Lincoln.
Kodwa omnye wabona bakhulu, ngokweyam imbono, oyena mongameli mkhulu sakhe saba naye kwesizwe, yayingu-Abraham Lincoln.
Now, not because he was a Republican, but because he was what he was, a godly man.
Ngoku, akukho ngenxa yokuba wayengumRepublican, kodwa ngenxa yokuba wayeyinto awayeyiyo, indoda elikholwa.
And he was raised and he done served God.
Kwaye wakhuliswa naye ngokokuze akhonze uThixo.
And he said, if there's anything that I want to give praise to.
Waze wathi ukuba kukho nto ndifuna ukuyincoma.
He said, my life was influenced by was a godly mother who taught me to pray and to know Jesus as my Savior. Oh, your family is what you are.
Wathi okanye ubomi bam obaphenjelelwa yiyo. Yayingumama olikholwa. Owandifundisa ukuthandaza nokumazi uYesu njengomsindisi wam. Oh, usapho lwakho luyinto oyiyo.
You raise your child in a certain environment.
Ukuba ukhulisela umntwana wakho kwingingqi ethile.
It's got a 98% better chance to go right than it has if you bring it up in the wrong way.
Unethuba lamashumi alithoba nesibhozo ekhulwini elingcono lokwenza okulungileyo kunokuba ebenokwenza. Ukuba ubumkhulise ngendlela engeyiyo.
Bring up a child in the way that it should go, and when it's old, not depart from it.
Mkhulise umntwana ngendlela eyakhe, naxa mdala akasayi kumka kuyo.
Be brought up right. Teach your children to do right.
Mabakhuliswe ngendlela eyiyo. Fundisa abantwana bakho ukwenza okulungileyo.
To be honest, to be square and fair, even when they're in school.
Ukuba bathembeke. Ukuba bangabi namaqhinga banyaniseke naxa besesikolweni.
Now, many times children are prone to copy off of one another and try to press their way through school.
Ngoku ngamaxesha amaninzi
abantwana bakhathaza ukukopa kwabanye baze bazame ukuchudisa indlela yabo yokuphumelela esikolweni.
But you know, I think if you just get it yourself.
Kodwa uyazi ndicinga ukuba xa unokuyifumana ngokwakho.
Then it's something that you can appreciate your good graded paper.
Ngoko ke iba into onokuyivuyela iphepha lakho elilungileyo lodidi.
You know, if you're going to have a test the next day.
Uyazi ukuba niza kuba noviwo ngosuku olulandelayo.
Instead of running around all night, getting up the next morning and think.
Endaweni yokuba ube ujikeleza ubusuku bonke uvuke ngentsasa elandelayo ucinge.
Well, I'll sit next to so and so, they're smart, and I can copy off of them.
Ngoko ndiza kuhlala ecaleni kosibanibani urhelekrele ndize ke ndikope kuye.
If you'll just before dad returns thanks at the breakfast table.
Ukuba unokuthi nje phambi kokuba utata abulele kwitafile yesidlo sakusasa.
If you just say, dad, remember me today. I got to take a test in chemistry or whatever it is.
Ukuba unokuthi nje tata undikhumbule namhlanje ndiyakuthabatha uviwo kwezamachiza nokuba into onakeleyo.
Then when you pray, dad, say, God bless John, Mary in their test today. I'll tell you, it'll turn the tide.
Ukuze ke xa uthandaza utata athi Thixo sikelela uJohn uMary kuvuyela abo namhlanje ndiyakuxelela iyakuguqula umsingo.
Remember, we can have what we want if we will ask in faith, believing.
Khumbula, singanako esikufunayo ukuba siya kucela ngokukholwa sikholwa.
Jesus said all things are possible to them that will believe.
UYesu wathi zonke izinto zinokwenzeka kwabo baya kukholwa.
You have not because you ask not, and you ask not because you believe not.
Aninanto ngokuba aniceli, aniceli ke ngenxa yokuba ningakholwa.
He said, ask abundance that your joys may be full. I like that.
Wathi celani ngokukhulu ukuze uvuyo lwenu luzaliseke. Ngiyayithanda loo nto.
Our teaching, right.
Imfundiso yethu ngokulungileyo.
Say the right thing, do the right thing, think the right thing. Always be thinking right.
Thetha into elungileyo, yenza into elungileyo, cinga into elungileyo, cinga ngento elungileyo njalo.
I have a little slogan.
Why ndinesaci esincinane.
Do right, that's your duty to God. Think right, that's your duty to yourself, and you're bound to come out right.
Yenza okulungileyo, luxanduva lwakho kuThixo olo. Cinga into elungileyo, luxanduva lwakho kwisiqu sakho elo, nakanjani nake uya kuba nesiphumo esilungileyo.
You can't be going east and west at the same time. Or you can't be going right and wrong at the same time.
Awunako ukuya empuma nasentshona ngexesha elinye. Njengoba ungenako ukuhamba ngokulungileyo nangokungekuko ngexesha elinye.
No matter how much you think you're going the other way.
Akukhathaliseki nokuba ucinga ukuba uya kwelinye icala kangakanani na.
If you're not traveling directly west, you're not going east. If you're going west.
Ukuba uhambi ngqo usiya entshona, awuye empuma ukuba uya entshona.
So this young king, being influenced by his father when he was a young man, and taught Israel the precepts of God.
Ngoko ke lokumkani mncinane ephendelele nguyise ngethuba wayengumfana wayemfundisa imimiselo kaThixo uIsrayeli.
Then all at once he turned in his life days and taught against God.
Kwaze kwathi ngequbuliso wajika ngemihla yakhe yokugqibela wafundisa ngokuchasene noThixo.
And his own people, he was slain by his own people.
Baze kwa abantu bako wabo, wabulawa ngabantu bako wabo kanye.
It looked like that would have been a great lesson to Uzziah about this.
Kwa kangeleka ngongati oko, kwa kunokuba sisifundo ku Uzziah ngalento.
But we find that when Uzziah taken the throne, that he started right in the way his daddy did.
Kodwa sifumanisa ukuba wathi Uzziah akuthabatha isihlalo sobukumkani, ukuba waqala kakuhle ngendlela awenza ngayo uyise.
Bringing back the things of God.
Ebuyisela izinto zikaThixo.
Bringing Israel back to the worship of God.
Ebuyisela uIsrayeli ekunquleni uThixo.
He strengthened himself.
Wazomeleza.
And I want to always be thankful for him in his young days because he never played any politics.
Kwaye ndifuna ukuba nombulelo njalo ngaye ngeentsuku zobutsha bakhe ngokuba wayengathabathi inxaxheba kwezombuso.
Although politics might have been against him, but yet he stayed right on the line of God.
nangona ezopolitiko zisenokuba zazimchasile kodwa nangoko wahlala emgceni kaThixo.
And it thrilled this little young prophet so till he became a hero.
Kwaye oko kwamvuyisa kakhulu lo umncinane lo mprofeti uselula ngokokude wayintshatsheli kuye.
He was an example to Isaiah the prophet.
Wayengumzekelo ku Isaiah umprofeti.
And Isaiah went to the castle to stay with him, to the king's palace.
U Isaiah waya enqabeni uya kuhlala naye kwibhotwe lokumkani.
He called him and he liked Isaiah. Isaiah was young also and they were chums together.
Wambizela apo wayemthanda u Isaiah. U Isaiah wayeselula naye waze wa babengochomi bobabini.
How that king when he would go out there and some of the men of politics would come in and say
Intlela kelo kumkani wayesithi xa eza kuphuma bathi bona amanye amadoda ezopolitiko eze athi
we must do so and so king Uzziah first sought the Lord.
Kufuneka senze oku noku ukumkani uZiya wayefuna ubuso benkosi kuqala.
Lord, is it your will that we do it thus and thus?
Nkosi, ingaba intando yakho ukuba siyenze kanje na kanje?
God give us a president like that. Not only that, but give us preachers.
Thixo, sinike umongameli onjalo. Ingabi nguye kuphela. Koko siphe abashumayeli.
Seek first the kingdom of God and his righteousness and all other things will be added.
Funani ukumkani bukaThixo kuqala nobulungisa bakhe. Yaye zonke ezinto ziyakongezelelwa.
This must have been a great influence because Isaiah loved him.
Inokuba yaba impembelelo enkulu le ngokuba uIsaya wayemthanda.
Because he seen that he was a great man and he stood firm and solid for God.
Ngokuba wayebona ukuba wayeyindoda ebalulekileyo waze wahlala ummelele qinile kuThixo.
You know, each time in the days that we live and the things that we do,
kwaye uyazi xesha ngalinye kwimihla esiphila kuyo kwizinto esizenzayo.
Remember, the public don't only look at the pastor the way he lives, they also look at the laity.
Kumbula abantu abaphandle abajongi kumlungiseleli kuphela indlela akhangeleka eyiyo indlela aphila ngayo bayajonga nakuwo ngumkhonzi nje.
Oh, how it's too bad.
Oh, indlela ikukubi kakhulu ngayo sakucinga ngenkonzo.
Think of the church.
Sakucinga ngenkonzo.
Sometimes if the pastor belongs to a certain organization or a clan,
ngamanye amaxesha umfundisi ukuba ungombutho othile okanye isiduko,
and this organization sends him to a certain church,
ukuze lo mbutho umthumele kwinkonzo ethile,
and sometimes that pastor's hands is tied by that organization,
kuze ngamanye amaxesha izandla zalo mfundisi zibotshiwe kulo mbutho.
And the little fella wants to serve the Lord.
Abekelo mfo mncinane efuna ukukhonza inkosi.
He thinks, been taught that's about the only way he can do it, is by serving his organization.
Aze acinge efundiswe ukuba phantse leyo ibe kuphela kwendlela nokuthi akwenze ngayo oko ngokukhonza umbutho wakhe.
And if he got up and preached what the word said, the church would vote him out.
Athi akuphakama ashumayele into elithethileyo ilizwi inkonzo ingavotela ukuba agxothwe.
And then he prayed he wouldn't have a chance then to preach the gospel.
Aze ke ngoko oyike ukuba akasayikuba nathuba lakushumayela ivangeli.
Oh, what we need in the pulpits today is men like Uzziah was.
Kodwa oh, into esiswele yona ezipulpitini namhlanje ngamadoda afana nokuba wayenjalo uZiya.
No matter what the politics of his church or politics of anything else, he played the hand of God through.
Akunamsebenzi nokuba ezopolitiko zenkonzo yakhe zithini na okanye ezopolitiko zenye into wayesenza okwesandla sikaThixo kuphumelela.
He waited till he found, thus saith the Lord. Then he did it.
Wayelindela ukuba ade afumane itsho inkosi aze ke amenze.
Little prophet, young fella, about his age,
in the temple with him.
Omncinane lo mprofeti mncinane umfose lula onokuba intanga yakhe ekunye naye phaya etempileni.
They get down together and pray, no doubt, and ask the will of the Lord.
Babeye behle kunye bayokuthandaza ngaphandle kwamathandabuzo bacele intando yenkosi.
And then compare it with the laws of the Bible.
Baze bayithelekise nemithetho yeBhayibhile.
Then if it was all right, Uzziah passed it. If it wasn't all right, he condemned politics on it.
Ukuze ukuba yayifanelekile uUzziah ayiphumeze ukuba ke ayifanelekanga ayizigqibhe ezopolitiko ngaloo ndawo.
God give us more like that.
Thixo siphenga kumbi abanjalo.
And that thrilled Isaiah because he was born a prophet.
Oko ke kwamvuyisa uIsaya ngokuba wayezelwe engumprofeti.
And Uzziah became a hero to Isaiah.
Waza uUzziah wayintshatsheli kuIsaya.
See, because of his stand for God.
Uyabona waye ngenxa yokumela kwakhe uThixo.
He became a hero in the eyes of the righteous. And there might not have been too many righteous.
Waba yintshatsheli emehlweni elungisa. Kwaye kusenokuba ayingemaninzanga amalungisa. Yabona?
But the thing we want to do is make our life count for God. Somebody's watching you.
Kodwa into esifuna ukuyenza kukwenza ubomi bethu bube lulutho kuThixo. Kukho umntu okujongileyo.
I was getting after somebody the other day.
Ndandifika emva komntu othile ngenye imini.
In a certain neighborhood that had a great denominational church, had a big rock and roll party down here.
Kubumelwana obuthile babe ne inkonzo yehlelo elithile elikhulu. Yayinetheko elikhulu omjuxuzo apha ezantsi.
They were dancing till about 1 o'clock in the morning.
Babe juxuza ke kwade kwayintsimbi yokuqala ekuseni.
And they've been teasing someone that comes to tabernacle.
Babe chwisha omnye ke ohamba apha kwitabanekile.
And said they were holy rollers that came down here because we had no denomination.
Besithi ngaba zenzi ngcwele abahamba apha ngokuba asinahlela.
How did that give me a chance? You can just about imagine what happened.
Kwaze oh indlela ekwandinika ithuba ngayo oko unokuyicinga nje into eyenzekayo.
But the thing of it is, now those people, no doubt that the young lady that made the remark, if she only knew what was truth.
Kodwa inye into ngoku aba bantu ngaphandle kokuthandabuza elanenekazi lalisenza lo ntetho ukuba nje lalisazi ukuba yintoni na inyaniso.
I was in the mountains a few weeks ago, and way back when I was coming home.
Bendiphaya ezintabeni kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwathi ndisekude kakhulu xa ndigodukayo.
We went back, the family and I, to rest a little where we were going again, the Lord willing, next week.
Besiye phaya usapho kunye nam ukuya kuphumla kancinane kulapho sakuya khona kwakhona inkosi thandile kwiveki ezayo.
And then back there one night I saw a vision.
Kwathi ke ndiphaya ngobunye ubusuku ndabona umbono.
And it was a lovely, pretty woman, looked young woman, running.
Ke yayingo ngothandekayo umfazi omhle, umfazi okhangeleka iselula ebaleka.
She had her hand there and she was perishing with a heart attack. A beautiful woman.
Isandla sakhe sikule ndawo wayesifa kukuhlaselwa inhliziyo, umfazi omhle.
And she dropped and was gone.
Waze wawa waba umkile.
And the angel of the Lord said,
yaze athi ingelosi yenkosi,
now when you hear of this, remember they are going to say that she committed suicide, but she died in a heart attack.
Ngoku wakuva ngoku ukhumbule bayakuthi uzibulele kodwa ufe ngokuhlaselwa inhliziyo.
It's almost 4, so you just say 4 o'clock. And then he left me.
Ngoku ke kancinci nje ibe yeyesine. Ungatsho ke nje ukuthi yintsimbi yesine yaze yandishiya.
And I didn't wake the family up in the little cow camp or where the cowboys stay, where we go back there to round up the cattle.
Andizange ndiluvuse ke usapho kulo nkampi incinci yenkomo okanye apho abelusi bahlala khona apho sasiphuma siyokungqinga khona inkomo.
I just let him sleep until morning. And then the next day I mentioned it.
Ndaluyeka lolala kwade kwayintsasa elandelayo kwaze kwathi ngosuku olulandelayo ndayithi thupha.
And I said, some young woman, very attractive, is going to die in a heart attack.
Ndathi umfazi othile oselula onomtsalane kakhulu uzakufangokuhlaselwa inhliziyo.
And on the road out 2 days later, they come in on the radio.
Kwindlela iphumayo ke kwintsuku ezimbini emva koko, nantso iphuma kunomathotholo.
That this Miss, I can't think of her name, Monroe, Mrs. Monroe.
Ukuba unkosazana andilikhumbuli igama lakhe, Monroe, unkosazana, unkosikazi Monroe.
I think that was her stage name or whatever it was, her name was something else.
Ndiyacinga ukuba ibili igama lakhe leqonga elo, nokuba lela ntoni nake igama lakhe belilelinye.
And she had died and they said she committed suicide.
Kwathiwa uswelekile, baze bathi uzibulele.
Now I don't make any difference how much I'd say it, they're still going to say she committed suicide.
Ngoku akwenzi mahluko ukuba ndithetha kangakanani na, bayakuhlala besithi uzibulele.
But the child did not. She died in a heart attack.
Kodwa la mntwana akazibulelanga, ufese ukuhlaselweni inhliziyo.
And if you'd watch, she had her hand trying to get to the phone in her hand, she had a heart attack.
Waye ukuba unokumjonga, isandla sakhe bezama ukufikelela emncebeni, umncebe osesandleni sakhe, ebenokuhlasela kwenhliziyo.
She said sleeping pills are there, she'd been taking them for a month. See, or more out of that bottle.
Bathi iipilisi zobuthongo bezilapho, ebezisebenzisa inyanga yonke, yabona, nangaphezulu, sisebhotileni.
She died in a heart attack and she died about 4 or 5 seconds before 4 o'clock. Exactly.
Waze wafa kukuhlaselwa inhliziyo, ufeke kwimizuzwana emalunga nesine okanye isihlanu phambi kwentsimbi yesine ngqo.
And I read of her life story in the magazine, how that her, she was an illegitimate child.
Ndaza ndafunda ngebali lobomi bakhe, kulindixesha ukuba waye, wayengumntwana ongumqhakwe.
And how that she'd washed so many dishes in her mother in the insane institution.
Nokuba wasebenza ukuhlamba izitya ezininzi kakhulu, nokuba umama wakhe waye kwisibhedlele sengqondo.
And she had longed with, she is the most perfect bodied woman I guess in the world, but she had longed for something that money wouldn't buy.
Kube kukho obekulangazelela, yaye bengoyena mfazi unomzimba unguwo ndiyaqikelela ehlabathini, kodwa ebelangazelela into engena kuthengwa imali.
Hello, oh, I wish I could have got to her. I know what she needed.
Ndacinga, oh, ndinqwenela ukuba ndibe bendiyokufika kuye. Ndiyayazi into ebeyiswele.
There you are.
Yiloo nto.
Maybe members of the churches of fame, famous Hollywood, where all the decoration tinsel is on.
Mhlawumbi amalungu enkonzo zodumo awona afanelekileyo adumileyo Hollywood. Apho zonke izihombiso nomtsalane ukhoyo.
But they seen those people. She could see they live no different life than what she did.
Kodwa wababona abo bantu, ebabona ukuba abaphili ngendlela eyahlukileyo kule ebephila ngayo.
It takes influence.
Kuthabatha impembelelo.
It takes the power of the resurrection of Christ amongst the people.
Kungamandla ovuko lukaKristu ephakathi kwabantu.
That they see that Christ is not a statue hanging in a building.
Ukuze babone ukuba uKristu akangomfanekiso uqingqiweyo ujinga esakhiweni.
So he's a living being in the form of the Holy Spirit.
Kodwa ubume obuphilayo kwimoka moyo ingcwele.
Living in men and women bringing peace and contentment and happiness.
Ephila kumadoda nabafazi esisa uxolo nokwaneliseka nolonwabo.
Oh, if we could only got to the young lady before she left the world.
Oh, ukuba nje besibeni nokuba nako ukufikelela kwelo nenekazi liselula lingeka lishiye ihlabathi.
Now, influence.
Ngoku impembelelo.
Find out that at Uzziah's life influenced this prophet until such a place that Uzziah built walls and strengthened himself.
Sifumanisa ukuba ubomi buka Uzziah bamphembelela lo mprofeti wade wakwindawo yokuba ukhaya. Uzia Xebe wakha indonga wazomeleza.
Took back the grounds and the possession that belonged to them from the Philistines and so forth.
Wazithabatha wazibuyisa izinto ezizabelo zabo kumaFilistini nezinto ezinjalo.
Until his fame went all the way to Egypt.
Lwade udumo lwakhe lwakufika kude le eYiputa.
And I'll tell you, of all the chronicles of the kings, there was none of them outside of Solomon that spread forth like Uzziah.
Kwaye ndiyakuxelela kuyo yonke ingxelo yeziganeko zokumkani, akukona mnye kubo ngaphandle kukaSolomon owanaba njengo Uzziah.
Why? Because he sets the example.
Ngoba, ngoba wenza umzekelo.
He stayed with God.
Wahlala noThixo.
No matter what his people thought, what anybody else thought.
Nokuba abantu bakowabo becinga ntoni na, nokuba nabani na wayecinga ntoni na.
What his politicians that tried to influence him.
Nokuba abezepolitiko bakowabo abezama ukumphembelela kanjani na.
He stayed directly with God. And God blessed him.
Wahlala ngokuthe tye noThixo. Ngoko ke uThixo wamsikelela.
It was a great help to this young prophet.
Oko kwaba luncedo olukhulu kulo mprofeti uselula.
How God blesses a man that will be true to the word of God.
Indlela uThixo ayisikelela ngayo indoda eyakunyaniseka elizwini likaThixo.
Now he may not be very popular, but he'll be blessed.
Ngoku usenokungabaluleki kakhulu, kodwa uyakusikeleleka.
And now people have to take your choice. Whether you want to act like the rest of the fellows, or whether you want to be blessed of God.
Ngoku abantu kufuneka ukuba bazikhethele. Uba ufuna ukwenza njengabanye bonke na okanye ufuna ukusikelelwa nguThixo na.
You can just take your choice.
Ngoku ungazikhethela nje.
If you're going to live like the rest of them, you'll be blessed to them.
Ukuba uyakuphila njengokuba bephila bonke, uyakusikelelwa ngabo.
But you turn all your desires to God and you'll be blessed of God.
Kodwa wakujikela eyakho yonke iminqweno yakho kuThixo, uyakusikelelwa nguThixo ke.
So you have to choose you this day who you serve. As the prophet said.
Ngoko nimelwe ukuthi ninyuleleni namhla eniyakukhonza yena njengokuba wathoyo umprofeti.
Always remember thy creator first always.
Mkhumbule njalo umdali wakho kuqala njalo.
Now, but when this king got to a place being such a great man.
Ngoku kodwa wathi lokumkana kufika kwindawo eyindoda ebalulekileyo.
In influencing Isaiah and the righteous, of course, of his kingdom.
Ephembelela noIsaya nabangamalungisa kakade kwabo bukumkani bakhe.
He got to a place, he got feeling self-secured.
Wafikelela kwindawo, waziva enokuzithemba.
And that's where you make your mistake.
Ulapho kanye ke apho wenza imposiso yakho khona.
Oh, amen. There's where so many righteous men. Bite the dust of shame. Bite the dust of defeat.
Ulapho amadoda angamalungisa amaninzi kangaka athi ahlazeke khona, abethwe khona luloyiso.
It's because they begin to feel self-secure.
Kungokuba bayaqalisa ukuziva bezithembile.
You begin to think that you have lived so long for Christ.
Waqalisa ukucinga ukuba umphilela ithuba elide kakhulu uKristu.
That no matter what he presents before you, you'll take your choice whether you want it or not.
Ude ungakhathaliseki nokuba uzisa ntoni na phambi kwakho, uza kuzikhethela ukuba uyayifuna na okanye hayi.
You've got to continue to serve God.
Kufuneka uqhubele phambili ukukhonza uThixo.
No matter what you was back 10 years ago, it's what you are now.
Nokuba wawuyintoni na kwiminyaka elishumi eyadlulayo, yinto oyiyo ngoku ethethayo.
The king got to a place that he thought within himself that he got lifted up. Pride got in his heart.
Ukumkani wafika kwindawo awacinga ngaphakathi kwakhe waziphakamisa ikhathi layibamba inhliziyo yakhe.
That's what happens to us.
Yilonto kanye kenzeka kuthi.
If you'll pardon this expression, that's what's happened to our churches throughout the country.
Ukubani akuyixolela le ngcaciso, yilonto eyenzeke kwinkonzo zethu elizweni ngokubanzi.
There are fine people in there. Some of the best in the world goes to church.
Kukho abantu abalungileyo phakathi kuzo. Abanye babona abantu bangcono ehlabathini ngabahamba inkonzo.
I think the best in the world goes to church.
Ndicinga ukuba abona bangcono ehlabathini bahamba icawe.
But the thing of it is, the organization system gets lifted up.
Kodwa inye ke into, inkqubo yemibutho isuka iphakame.
That's what's happened to the Methodists.
Kwenzeke loo nto kumawisile.
That's what's happened to the Baptists.
Kwenzeke loo nto kumaBhaptisi.
That's what happened to the Nazarenes.
Kwenzeke loo nto kumaNazarene.
To the Pilgrim Holiness. To the Pentecostal.
Pilgrim Holiness. Kwabenkonzo kamoya.
Lifted up. Self-will. Self-centered. Pride. That you can't tell nothing to.
Ukuziphakamisa. Ukuzithandela. Ukuzithemba. Ukuzidla. Ongena kubaxelela nto.
God can't find a way to get into their hearts.
uThixo akana kuyifumana indlela yokungena ezinhliziyweni zabo.
It's because they become so know-it-all that nobody can tell them anything.
Kungokuba bafikelele kubeni bazi konke kakhulu kude kungabikho umuntu unokubaxelela nto.
And by building himself around reasoning with brethren, they build themselves around their creed.
Baze bathi ngokuzakhela ekuxoxeni nabazalwana bazakhele kwimigaqo yabo.
And when they do, they leave God in the back.
Bathi ke bakwenza njalo bamshiye emva uThixo.
That's what happens to doctors.
Kwenzeka loo nto koogqirha.
When they get so self-centered that they don't need any help from God.
Bakuzicingela kakhulu bathi bangasweli incedo oluvela kuThixo.
That's when I don't want one fooling with me.
Kulapho ke nakanye ndingafuni ukuba basondele kum.
When you leave God out of anything, I want you to leave me out too.
Awumshiya ngaphandle kwayona ntoni na uThixo, ungasuka ndifuna ukuba undishiye ngaphandle nam.
Because you must always remember God first.
Yabona, ngokuba kufuneka ukukhumbule uThixo njalo kuqala.
He got lifted up.
Waziphakamisa.
So many today you take a family of people that will start going to church.
Abaninzi namhlanje ungathabatha usapho lwabantu oluyakuqala ukuya enkonzweni.
And God will heal the little family. He'll bless them and give them the Holy Spirit in their lives.
UThixo ke aluphilise olo sapho, alusikelele, alunike umoya ongcwele ebomini balo.
The little children will pray around the table. They'll pray before they go to bed.
Abantwana abancinane bayakuthandaza etafuleni, bayakuthandaza phambi kokuba baye kulala.
Mother and father will join hands and pray.
Umama notata bayakubambana ngezandla bathandaze.
And as long as they continue like that, they'll stay a family.
Kwaye okokuba besaqhuba njalo nje, bayakuhlala belusapho.
But you let them get, first thing you know, they didn't have nothing, an old junk car, maybe riding around in or maybe walking.
Kodwa ukuba bakhe bafumana into yokuqala uyazi, bebengenanto konke, imoto eligxokogxoko endala, mhlawumbi beqhuba bejikeleza ngayo, okanye mhlawumbi behamba ngenyawo.
Finally, they'll get a good car, a better home.
Ekugqibeleni bakufumana inqwelo eyiyo, ikhaya elingcono.
And the first thing you know, then they want to get to what the world calls a better class to associate with.
Into yokuqala ke uyazi basuka bafune ukufumana aba okubizwa lihlabathi ukunxulumana nodidi olungcono.
They move into a different neighborhood. And in there they find out they become influenced by the wrong influence.
Bafutukele kubumelwana obahlukileyo bathi belapho ke bafumanise ukuba baphenjelelwa impembelelo engeyiyo ngoku.
You must always stay where the kingdom of God is and where the glory of God is pouring out.
Kufuneka uhlale apho ubukumkani bukaThixo bukhoyo nalapho ubuqaqalo bukaThixo bugaleka busuka khona.
Stay where you can be spiritually fed day and night.
Lala apho unokondliwa khona ngokomoya imini nobusuku.
Amen.
Then the first thing you know, separation comes in the home and worldliness and they get lifted up.
Ngoko ke into yokuqala uyazi kubakho iyantlukwane ezifikayo emakhayeni nokungenelela kokwehlabathi basuke baziphakamise.
Uzziah did that, he got lifted up, much pride.
Uzziah wenza loo nto, waziphakamisa, waneqhatsha elininzi.
And now we see what he tried to do.
Ngoku ke, siyayibona into awazama ukuyenza.
Now what really got him when he got lifted up in his heart?
Ngoku eyona nto yamfumanayo akuziphakamisa entliziyweni yakhe.
We're told in the Bible, in Chronicles, 26, we find out 2 Chronicles 26,
Siqalelo eBhayibhileni kwiZikronike esahluko sama-26 sifumanisa ukuba kwiZikronike sibini sahluko sama-26
we find out that he went into the temple of the Lord with a censer in his hand to burn incense unto the Lord.
Sifumanisa ukuba waya wangena etempleni yenkosi ephethe isiqhumiso ngesandla sakhe uya kuqhumisela isiqhumiso enkosini.
And when he did, the minister of the temple with 80 other ministers followed him and told him.
Waza wathi akwenze njalo umlungiseleli wetempile ekunye namanye amashumi asibhozo abalungiseleli wamlandela wamxelela.
Don't do that. You're wrong. You are not a minister. You are a king, not a minister.
Musa ukuyenza loo nto uyaphazama. Awunguye umlungiseleli, ungukumkani, hayi umlungiseleli.
And He was lost. And he flew up. And his temper got away from him. And he let the censer to go anywhere.
Waze wano msindo, wababazela. Umsindo wake omkhulu kakhulu. Waze wasilumeka isikhumiso nangoko.
And God smote leprosy on him right there while he was standing there in his anger. And he died a leper.
Waze uthixo ambetha ngeqhenqa kanye kuloo ndawo eseme apho wena umsindo. Waze wafa ingono eqhenqa.
He had to take him out of the temple.
Kwafuneka ukuba bamkhuphele ngaphandle kwetempile.
There's where we want a lesson now.
Naku ke apho sifumana khona isifundo ngoku.
Is this man which God has blessed in his capacity?
Ukuba le ndoda wayisikelela uthixo kwisikhundla sayo.
But he wasn't satisfied with that. He wanted to take somebody else's place.
Kodwa ayizange yaneliseke koko. Yafuna ukuthabatha indawo yomnye umntu.
You can't be nothing as Congressman Upshaw.
Awuna kubayonto njengowebhunga labawuyisimthetho uUpshaw.
You remember him, the one that was crippled for 68 years and was healed in the meeting out there. You know, he was a congressman in the United States.
Niyamkhumbula lo waye wayesisikhwala iminyaka engamashumi amathandathu anesibhozo waze waphilisa enkonzweni phaya. Uyazi wayengowebhunga labawuyisimthetho bezizwe ezimanyene.
He said you can't be nothing that you hate. So that's about true.
Wathi awunakuba yiyona ntoni ongeyiyo ngoko kancinci ngabe inyaniso leyo.
You've got to stay in your calling where God called you to.
Ufanele ukuba uhlale kubizo lwakho apho uthixo akubizele khona.
Now, as long as he remained king and he was a blessing to the people being a king.
Ngoku okoko nje wayehlele ngukumkani waze wayeyintsikelelo ebantwini engukumkani.
But when he thought he was a minister,
kodwa wathi akucinga ukuba wayengumlungiseleni,
then he thought because God had blessed him, he could be anything he wanted to be.
Ngoko wacinga ukuba ngenxa yokuba uthixo wayemsikelele wayenokuba yiyona ntoni afuna ukuba yiyo.
But he was a blessing to the people as a king.
Kodwa wayeyintsikelelo ebantwini njengokumkani.
But not a blessing, he became a curse upon them as he tried to take the minister's place.
Kodwa wayengeyontsikelelo waba sisiqalekiso kubo akuzama ukuthabatha indawo yomlungiseleni.
And we have a lot of that.
Kwaye sinokuninzi kwaloo nto.
Everybody wants to pack the ball. See?
Wonke umntu ufuna ukuphatha ibhola, yabona?
When you're playing a ball game as it's football season.
Xa nidlala umdlalo webhola njengoba ililixa lebhola ekhatywayo nje.
The thing we want to do is not everybody try to take the ball away from the man that's got it.
Into esifuna ukuyenza asikokuba wonke umntu azame ukuthatha ibhola kumntu ekuye.
It's trying to guard that man. Protect him. Let him get through. We're trying to make a goal.
Ukuzama ukuyilondoloza loo ndoda. Ikhusele. Iyeke idlule. Sizama ukufumana inqaku. Yabona?
But could you imagine a team so untrained as to find one man, their own man, with the ball running to the field goal?
Kodwa unokucinga nje ukumkani ongaqeshekanga ngokude afumane enye indoda. Indoda ecala labo. Iphethe ibhola ibaleka isiya ezimpondweni zebala.
And then it's still trying to knock the enemy away from him, the opposing team.
Aze endaweni yokungquba utshaba lumke kuyo umntu weqela enilwa nalo.
Let your own man that's got the ball take off with it.
Ukuze uyeke umntu wecala lakho ophethe ibhola abaleke nayo.
Every man trying to take the ball out of his hand.
Wonke umntu azame ukuthabatha ibhola esandleni kuye.
Why, you're bound to lose.
Ngoba ninyanzelekile ubano yiswe.
And today we have the same thing.
Namhlanje ke sinaloo nto.
When we see God come on the scene and going to bless a certain thing.
Sakubona uthixo evela isiza kusikelela into ethile.
Let's keep all the enemies away from it.
Masigcine zonke iintshaba zikude kuyo.
Let's use our influences as tackles. Not runners, tackles. That protects the runner.
Masisebenzise impembelelo zethu njengezikhuselo. Hayi ukuhlasela. Izikhuselo ezikhusela lo uhlaselayo.
Let's impact the ball through because there's no opposition.
Simyeke athabathe ibhola edlule nayo ngokuba kukho uchasayo.
All he has to do is just keep running.
Inye into omele kukuyenza kukuhlala ubaleka njalo.
And we should be tackled.
Kwaye kufanele ukuba sibe ngaboyisayo.
I speak worldwide, you know, for the full gospel businessman around the world. organizing chapters.
Titeta ehlabathini jikelele. Niyazi, titethela amadoda ngosomashishini beFull Gospel. Ehlabathini jikelele. Dimisela izahluko.
Not long ago, when I believe it was the Kingston, Jamaica.
Kungekudala kakhulu ke kwixesha elidlulileyo. Ngiyakholwa ukuba kwakuse Kingston, eJamaica.
When they had Castro and all of them up there at this meeting, or we've been down to his place, that's where it was.
Apo babe kunye no Castro, nabo bonke belapho kulonkonzo, okanye sasihlile saya kwakhe, kwakunjalo kanye.
And the celebrity of all through the islands was up there.
Nabo bonke abahloniphekileyo bezo ziqithi, benyukile belapho.
And those businessmen was trying to preach the gospel.
Abo somashishini ke babezama ukushumayela ivangeli.
He's out of his place.
Ungaphandle kwendawo yakhe.
We preachers have hard enough time to keep it level.
Thina bashumayeli ngokwethu sifumana ubunzima kakhulu ukuba sibe nokubana ukugcina kuiqondo elililo.
And they use every little influence they can find.
Bona ke basebenzisa impembelelo encinane kakhulu abathi babe nokuyifumana.
And every little technique this way and that way to keep the soul scrupled up, you don't know what to do.
Nabo bonke ubuchula nobunjene obunjeya bayijoke ithingaze kangangoko ungayazi nento onokuyenza.
Many times in a church, a little church can have a revival going on. Someone want to go out there and lead a prayer meeting.
Kamaxesha maninzi kwibandla, ibandla elincinane lingane mvuselelo eqhubekayo omnye afune ukuya kuqhuba inkonzo yomthandazo.
And then he's got a different idea from what really the Bible says, but he believes it this way anyhow.
Asuke abe noluvo olwahlukileyo kweyona nto ithetha yona iBhayibhile. Abe ke ikholwa ngale ndlela nangoko.
And he'll start an influence and draw others away from it.
Aze ke aqale impembelelo nokutsalela abanye bemke kuyo.
The thing to do is protect this message the way it's going.
Into emele kukwenziwa kukhuselwa kwalo myalezo ngale ndlela uhamba ngayo.
Stay right with it and knock everything away from it if we ever go to cross the goal on it.
Nala kanye nawo ungqube yonke into imke kuwo. Ukuba sakube sibe nokuwela umgca ukufaka inqaku.
And I said, brethren, there's something wrong. You fellows are businessmen.
Ndaze ndathi, bazalwana, kukho undonakele. Nina bafondini ningosomashishini.
The first place, you don't understand the approach.
Indawo yokuqala, aniyiqondi indlela yokuyingena.
You don't understand the approach to the ministry because the ministry is a God-called gift.
Aniqondi indlela ongena ulungiselelo ngoba ulungiselelo sisipho sobizo lukaThixo.
God has set in the church first apostles, prophets, teachers, evangelists and pastors.
UThixo umise ebandleni kuqala abaposti, abaprofeti, abafundisi, abashumayeli bendaba ezilungileyo nabalusi.
God set them in there for the perfecting of the church.
UThixo babeke apho babekele ukugqibelelisa ibandla.
Businessmen should testify.
Osomashishini bafanelwe kungqina.
Women, housewives, no matter if you're the maid in somebody's house, testify.
Abafazi, amakhosikazi asemakhayeni, akukhathaliseki noba usisicaka endlwini yomnye umntu na, ngqina.
Do everything you can for the kingdom.
Yenza yonke into onokuba nako ukuyenza, uyenzela ubukumkani.
But don't never inject your own ideas. Just say what the message says and keep going on. And then maybe you have some influence.
Kodwa musa ukakufakele izimvo zakho. Thetha kuphela lo nto uthetha yona umyalezo. Uqhubeke njalo kuhamba. Yabona? Kuze mhlawumbi unganempembelelo ethile.
Don't try to preach now until God, you know, calls you.
Ngoko ungakhe uzame ukushumayela ngoku ade uThixo uyazi akubize.
You stay right with that, your testimony.
Hlala nje kuphela noko ubungqina bakho.
Because if you don't, you'll get off in the wrong category and then you'll mess up everything. That's it.
Ngokuba ukuba wenza njalo, uyakuphumela ecaleni kudidi olungelulo, uze ke ngoko unakalise yonke into yiloo nto.
And it doesn't please God at all. This proves it here.
Kwaye ayinakumkholisa uThixo konke konke loo nto. Oku kuyayibonakalalisa kule ndawo.
When this king, now when he was rebuked and told the truth by the minister of the building,
wathi lo kumkani ngoku wathi akukhalinyelwa exelelwa inyaniso ngumlungiseleli waloo ndlu.
And tried to tell him that he was wrong, that God called that for Aaron's descents only, and they were consecrated to that service only.
Ezama ukumxelela ukuba wayesenza isiphoso ukuba uThixo wayibizela bomli boka-Aaron kuphela loo nto baye babengcwaliselwe loo msebenzi kuphela.
That's all they were to do. They were consecrated for that.
Yiloo nto kuphela ababemelwe kukuyenza, babengcwaliselwe loo nto.
In a king, no matter how righteous he was, or how much God had blessed him, he had no right to burn incense.
Ukumkani ke nokuba wayelilungisa kangakanani na okanye uThixo wayemsikelele kangakanani na, wayengenalungelo lakulumeka isiqhumiso.
He was taking the priest's place, and he should not do it.
Wayethabatha indawo yomlungiseleli, kwaye akufanelekanga ukuba enze njalo.
And when he was rebuked, he got wroth. His temper flew up, and right while his temper flew up, leprosy appeared in his face.
Wathi ke ukukhalinyelwa wacaphuka, umsindo wakhe waphuphuma, kwathi kanye umsindo wakhe usaphuphuma, kwavela iqhenqa ebusweni bakhe.
He broke out with leprosy, and then he dropped the censer run out of the building.
Wambathwa liqhenqa, waza wasuwisa phantsi isiqhumiso, wabaleka waphuma endlini, yabona?
Trying to impersonate somebody else. We shouldn't do that.
Ezama ukulinganisa omnye umntu, asifanele ukuba siyenze loo nto.
And his anger he'd done wrong, and he was smitten.
Ngomsindo wakhe wenza ungekuko, waza wabethwa ngeqhenqa.
Oh, it was certainly a lesson to this young prophet.
Oh, ngokuqinisekileyo kwaba sisifundo kulo mprofeti uselula.
To see now, no matter how great the man was, he had to abide in his calling.
Akukubona ngoku akukhathaliseki nokuba yayibalulekanga kangakanani na indoda, kwakufuneka ukuba ihlale kubizo lwayo.
I realize this is being taped, and I know it goes all over the world.
Ndiyaqonda ukuba oku kuyashicilelwa, ndaye ndiyazi ukuba kuya kwihlabathi lonke. Emva phaya emahlathini konokuqhakancu nakwinto yonke. Lo myalezo ulapha ngokuhlwa nje uya kuguqulelwa kwiilwimi. Kodwa oku ndikutsho ngentliziyo yam yonke, kungenzeka njani?
Many people say, why don't you join certain organizations?
Abantu abaninzi besithi kutheni ungajoyini umbutho othile nje?
Why don't you come on with the Pentecostals?
Kutheni ungangeneleli kwaba kwamoya nje?
Why don't you come on with this group?
Kutheni ungangeni kweli qela nje?
Why don't you just let these little things go?
Kutheni ungaziyeki nje ezinto ezincinci ziqhubeke?
How can I do it?
Ndingayenza njani loo nto?
I've got to stay with that message.
Kufuneka ndihlale nalo myalezo.
Amen.
When the angel of the Lord appeared down on the river, and that light there, as you see,
ekubonakaleni kwengelosi yenkosi phaya ezantsi emlanjeni kokwakukhanya kuphaya njengoko nikubonayo.
And when it's proved by the government and everywhere else, the scientific research, that it's the truth.
Nangethuba sokuqondakaliswe ngurhulumente nakwindawo yonke ngenzululwazi nophando lwenzululwazi uba uyinyaniso.
And he told me to stay with this word.
Kwaye yandixelela ukuba ndihlale neli lizwi.
Then how could I swap it for a creed?
Ngoko ke ndingathini ukulitshintshisa ngomgaqo?
If those men are out there to do that, let them do it.
Ukuba la madoda aphumele ukwenza loo nto phaya, makayenze.
We are called to preach the word.
Kodwa sasibizelwe ukushumayela ilizwi.
Don't compromise. Stand on the word.
Musa ukwenzelelela. Yima elizwini.
So now you see the reason that it's a dangerous thing to try to compromise and do something else.
Kengoku uyasibona isizathu sokuba kube ingozi ukuzama ukwenzelelela nokwenza enye into.
Or try to get lifted up within yourself and say,
okanye ukuzama ukuziphakamisa ngaphakathi kwakho uthi,
oh, I can do this and make more money.
Oh, ndingakwenza oku ndizenzele imalana ethe chatha.
I can do this and all the brethren will agree with me.
Ndingakwenza oku kwaye bonke abazalwane bayakuvumelana nam.
I can compromise on this word, and 99% of the ministers will turn around. Well, that's fine. That's good.
Ndingenzelelela ngelizwi kuze kuthi abalungiseleli abangamashumi alithoba anethoba ekhulwini baguquke. Kulungile. Intle loo nto.
I know now. Many of them call. What is it? Loaves and fishes.
Kwaye ndiyazi ngoku abaninzi babo babiza yintoni laa nto? Izonka neentlanzi.
See the people healed, the discernments and the powers of God and so forth manifested.
Abebona abantu bephiliswa nocalulo namandla kaThixo nezinto ezinjalo ebonakaliswa.
They get you there to get meetings and to get people in their churches and things.
Bakubizela phaya ukuba uqhube inkonzo ukuze ungenise abantu kwiinkonzo zabo nezinto ezinjalo.
But when it comes to agreeing upon the word, they'll get away from it.
kodwa kwakufikelela kubeni bavunyelwane ngelizwi baya kumka kulo.
You can't do that. Stay with the word.
Yabona, awuna kuyenza loo nto, hlala nelizwi.
Now, this was a lesson to this young prophet. That no matter what he tried to be, he must stay in his calling.
Ngoku esiyayisifundo kulo mprofeti mncinane kangangokuba kwakungakhathaliseki noba wayezama ukuba yintoni na kufuneka ahlale elubizweni lwakhe.
Oh my, he learned the God's order of man.
Oh nkosi, wafunda indlela kaThixo kubantu.
God's order to man is stay in his place.
Indlela kaThixo emntwini kukuthi makahlale endaweni yakhe.
God's order to women stay in their place too.
Indlela kaThixo kubafazi kukuthi bahlale endaweni yabo nabo.
You can't take a man's place. You're trying to do it, but you don't do it.
Awunako ukuthabatha indawo yendoda. Bazama ukuyenza loo nto, kodwa musa ukuyenza.
Man don't take women's place. Don't dress like women, and women don't dress like men. The Bible says it's wrong to do that.
Madoda, musani ukuthabatha indawo yabafazi. Musani ukunxiba njengabafazi. Nani bafazi, musani ukunxiba njengamadoda. IBhayibhile ithi akulunganga ukwenza loo nto.
The Bible says a woman that puts on a garment pertains to a man is filthiness before God. An abomination, see?
IBhayibhile ithi umfazi onxiba isambatho senzelwe indoda kukungcola phambi kothixo lisikizi, yabona?
But now you can hardly tell one from the other, see?
Kodwa ngoku kunganzima kwabe kunokumahlula omnye komnye, yabona?
Now how are you going to do but just call out against it?
Ngoku uza kwenza njani kukusuka nje ukhwaze ngokuchasene naloo nto?
Then when you do that,
ngoko uthi wakwenza loo nto?
Did you see this court order this week here in Indiana? What a shame!
Nigena sibona isigwebo senkundla kule veki apha eIndiana elinjani lona ihlazo.
Less than 15 years ago, a family here in Port Fulton, I think some of the family sitting here tonight, here in Port Fulton.
Kaphansi kweshumi elinesihlanu leminyaka edluleyo usapho oluthile apha ePort Fulton. Ndiyacinga ukuba omnye wolo sapho uhlele apha ngokuhlwa nje apha ePort Fulton.
They sent a little girl home from school for wearing shorts to school.
Buyisela intombazana encinci ekhaya ngenxa yokunxiba ibhulukwe emfutshane esikolweni.
And this week they're trying to sue and put out of the school, and they did it. A little girl that refused to wear shorts in school.
Kwaze kwa kule veki bazama ukutshutshisa nokugxotha esikolweni futhi bayenzile loo nto. Intombazana encinane eyale ukunxiba ibhulukwe emfutshane esikolweni. Yintoni undonakele kwisizwe sethu?
I thought this was a land of free.
Bendicinga ukuba lilizwe lenkululeko eli.
I thought we had a right, religious freedom.
Bendicinga ukuba sinelungelo, inkululeko yokukhonza.
This father stood up and said, it's against our religious belief for our children to wear shorts.
Lo tata uphakame wathi, kuchasene nenkolo yethu yenkonzo, ukuba abantwana bethu banxibe ibhulukwe ezimfutshane.
So our little girl, 16, 17 years old, to wear shorts. It's against our religious belief.
Amantombazana ethu aneshumele standard neshumele sixhenxe leminyaka obudala kuba banxiba ibhulukwe ezimfutshane oko kunxamnye nenkolo yenkonzo yethu.
And they dismissed and expelled the child from the school.
Baza ke bamkhupha bamgxotha lo mntwana kweso sikolo.
I understand that everybody that won't agree and come into the international agreement of this fellowship that they're trying to form.
Ndiyaqonda ukuba wonke umntu ongayikuvumelana angene kwisivumelwano sezizwe ngezizwe sobudlelane obazama ukubakha.
To put and unite all churches together. A federation of churches.
Ukuze babeke bamanye ndawonye zonke inkonzo, umanyano lwenkonzo.
That all that won't come in and unite with it, they're making a little province, they're going to send them to Alaska.
Ukuze bonke bangayikungena bamanyane nalo, baya kubenzela iphondwana baza kubathumela e-Alaska.
You might as well get ready for cold weather. Looks like it's coming.
Usenokuzilungiselela imozulu ebandayo ke ngoko kuba kukhangeleka ngathi yeza.
So what a disgrace.
Ngoko elinjani lona ihlazo.
My lifelong friend Jim Poole, his son stands here tonight.
Umhlobo wami obomi bonke u Jim Poole unyana wakhe umi apha ngokuhlwa nje.
I wish his dad would only come and do what his son did.
Ndandinqwenela ukuba utata wakhe abe angenza loo nto ke yenziwa ngunyana wakhe.
And we were talking today by telephone conversation.
And
he was remarking about I believe a news commentator or someone. I don't remember just who it was now. But said,
Etheta kenge ndiyakholwa ngomsasazi wendaba okanye umuntu othile andikhumbuli nje ukuba ibingubani nangoko kodwa wathi
it used to be that the American people taking a bath once a week and prayed every day.
Kwakukade kusenzeka ukuba abantu baseMelika bahlambe umzimba kanye ngeveki baze bathandaze yonke imihla.
It said now they take a bath every day and pray once a week.
Ngoku bahlamba umzimba yonke imihla baze bathandaze kanye ngeveki.
I believe I'd rather do without the bath.
Ngiyakholwa kungcono ukuba ndiqhubeke ngaphandle kokuhlamba umzimba.
But this shows how we have fallen. What happened to this nation?
Kodwa kubonisa nje indlela esiwe ngayo. Kwenzeke ntoni kwesizwe?
About 5 years ago, I was in Ohio. And I was having a meeting up there at the...
Malunga neminyaka emihlanu eyadlulayo ndandise Ohio. Ndandiqhuba inkonzo ke phaya...
What is the name
that place where I had out there on that hospital? Chautauqua. Indoni Kamala Landau Chautauqua.
And I was listening to a newscast in the hotel. And it said
Dandi Pula Pula Usasa Zolenda by hotel. Saz City ke.
The flower of freedom died this afternoon. And a court here in Ohio.
In Chajambo and Kunlego I feel and Galen Chigalanga. Winkunla by Ohio.
The Amish people. They don't believe in sending their children to these public schools. They have their own schools.
Abantu abangama Amish, abakholelwa ekuthumeleni abantwana babo kwezikolo zikawonke-wonke. Banezikolo ezizabo.
And in this certain neighborhood where these were at, they didn't have any high school.
Kobumelwane buthile ke apho babekhona, babengenaso ke isikolo semfundo ephakamileyo.
It's the law of Ohio, Indiana, I think a national law, that all children must go to school until they're 16.
Ngumthetho waseOhio naseIndiana ndiyacinga ukuba ngumthetho wesizwe ukuba bonke abantwana banyanzelekile babahambe isikolo bade babe neshumi lesithandathu.
And this man had a couple of children, boy and girl, that wasn't 16.
Le ndoda ke yayinabantwana ababini, inkwenkwe nentombazana, ababengekabini neshumi lesithandathu.
And they refused to send them to the public schools where they teach the ethics of Darwin.
Baze ke bala ukubathumela kwizikolo zikawonke-wonke apho bafundisa khona inzululwazi zikaDarwin.
That man descended from a single cell, be a monkey. All he is, just a glorified monkey.
Zokuba umuntu wayevela kwinto enye waba inkawu, uyilonto kuphela, inkawu ephuculweyo, kwaye.
And so they didn't agree with that. And they won't let their children hear it.
Ngoko ke babengavumelani konke nalonto. Abafuni ke ukuba abantwana babo bayiphulaphule.
And so the courts pulled him in.
Saza ke inkundla zababiza.
And this little smart aleck judge said to the old aged father and mother with his croc hair cut his overalls on.
Lo mgwebu mncinane ke uzicingelayo wathi kulotata nomama abalupheleyo etsho ngwezonwele ezijijekileyo ukuchetywa nempahla efanayo.
He said, sir, this state of Ohio has a law that says that the child must attend school till it's 16.
Wathi mhlekazi esizwe saseOhio sinomthetho othi umntwana makahambe isikolo ade abe neshumi elinesithandathu.
They said, you refuse to send your children. What do you answer?
Wathi, uyala kubathumela abantwana bakho. Ithini impendulo yakho?
He said, honorable sir, I respect the laws of this lovely state in which I am a native.
Wathi, mhlekazi obekekileyo, ngiyayihlonipha imithetho yesizwe esithandekayo, ndiyinzalelwane yaso.
He said, but we come here years ago, our forefathers, for freedom of religion.
Wathi, kodwa seza apha kwiminyaka eyadlulayo oba umkhulu bethu besisela inkululeko yonqulo.
And that's why we are here, for freedom of religion.
Kungoko ke silapha nje kungenxa yenkululeko yonqulo.
Our religion teaches us that we don't believe that we come from animals to be man.
Unqulo lwethu lusifundisa ukuba singakukholelwa ukuba sivela ezilwanyaneni ukuze sibe ngabantu.
That we believe that we were created in the image of God.
Sikholelwa ukuba sadalwa ngokomfanekiselo kaThixo.
Therefore, it's against our religious beliefs to send our children to a school that teaches such.
Ngoko ke kuchasene nenkolo yonqulo lwethu ukuba sithumele abantwana bethu kwisikolo esifundisa into enjalo.
Therefore, we don't have any high school here for our children to go.
Ngoko ke asinaso ke isikolo semfundo ephakamileyo apha ukuze abantwana bethu baye kuzo.
And it's not because we don't respect you, we respect what you believe.
Kwaye akukho ngenxa yokuba singanihloniphi, siyayihlonipha into eniyikholelwayo.
But for us, we don't believe that, and we don't want to talk to our children.
Kodwa okokwethu asikholelwa loo nto, kwaye asifuni ukuba ifundiswe abantwana bethu.
He said, you'll either send your children to school or you and your wife will spend 2 years in the state penitentiary.
Wathi, uyakukhetha phakathi kokusa abantwana bakho esikolweni, okanye wena nenkosikazi yakho, niyakuchitha iminyaka emibini phantsi kogcino lukarhulumente.
So what's your decision?
Wathi, yintoni isigqibo sakho?
He said, mother and I will spend the 2 years.
Wathi, umama kunye nam siyakuchitha loo minyaka emibini.
And they turned and started to walk out.
Baze baguquka baqalisa ukuhamba bephuma.
The old judge must have felt a little bit condemned, so he said,
lo mgwebi mdala inokuba waziva igwebeka kancinane, waze ke wathi,
remember, don't your Bible say, give Caesar what Caesar's?
Khumbula, ayitsho iBhayibhile yakho ukuthi nikela izinto zikaKesari kuKesari?
And the father turned around and he said, and to God?
Waze wajika lo tata wathi, nezikaThixo?
The man on the news said, well, then the freedom.
Landota pies ndabeni yathi ngoko intyatyambo yenkululeko.
And the judge said, I sentence you to 2 years.
Waze wathi umgwebi ndikugweba iminyaka emibini.
He said, then the freedom, the flower of freedom died in that courtroom this afternoon.
Wathi ngoko inkululeko intyatyambo yenkululeko ifile phaya kula nkundla ngale njikalanga.
After all, the Dunkards or the Amish rather, no matter how peculiar they are, they believe in holy living.
Uyo yonke ke loo nto, amaDunkard okanye ama-Amish xhebe, nokuba baqheleka kangakanani na, bayakholwa ekuphileni ngendlela engcwele.
And there's not one record nowhere in the United States to where they ever had any juvenile delinquency.
Kwaye akukho nendawo enye kwizizwe ezimanyeneyo apho bakhe baba nobutsotsi.
Not one person, one child from their religion was ever a juvenile delinquent.
Akukho nomnye umntu, nomntwana omnye, ophuma kwinkolo yabo, owakha wangutsotsi.
Let them be peculiar, whatever they raised right. Amen. I don't blame them.
Bangangaqheleki, okanye babe yiyo nantoni na abafuna ukuba yiyo, bakhuliswe ngendlela yiyo, andibagxeki.
Well, listen, the fire died there right then, but about 10 minutes it revived again.
Kodwa phula-phula, intyatyambo yafa apho khona ngoko. Kodwa emva kwemizuzu elishumi emva koko yaphinda yathi baluluka khona.
The prosecuting attorney all of them pushed back their books and said,
igqwetha elingumtshutshisi nabo bonke bazityhalela phaa iincwadi zabo bathi,
then we resign from our job. For if you break that constitutional right, they'll break the rest of them.
Ke ngoko sizibeka phantsi sichobe emsebenzini wethu. Ngokuba ukuba waphula elo lungelo lomgaqo seko, baya kuyaphula yonke ke eminye.
Did you notice the other day when that wise old Methodist bishop, what he said about that saying that prayer in school?
Waqaphela ngala mini la bishop omwisile ulumkileyo into ayithethayo ngala okwakucengcelezwa kwalamthandazo ecaweni esikolweni.
That wasn't a Methodist church. That bishop was wise enough to know that.
Yayingeyonkonzo yamawisile leya la bishop wayelumke mpela ukuthi ayiqaphele loo nto.
That was another group seeing how far they could get to force a certain prayer in school.
Yayilelinye iqela eliya lizama ukubona ukuba linganako kangakanani na ukunyanzela umthandazo othile esikolweni.
If they pass on that, they'd pass the other as quick as they could.
Ukuba babephumelele kuloo nto, babe nokuphumelela nakwenye ngokukhawuleza kangangoko banokuba nako.
They're proging every outlet they can. Don't worry, they'll get it.
Baphanda kuyo yonke indawo ephuma umthombo abanokuba nako kuyo. Ungahlupheki wena, baza kuyifumana.
So we want the cross. We want Christ now while we can.
Oh, sifuna umnqamlezo. Sifuna uKristu ngoku sisenako.
Don't be influenced by man who maybe can send more pottage down.
Musa kuphendelwa ngumuntu mhlawumbe onokukuthumela ukudla ungaphezulu.
Don't be influenced from man that will give you a better machine to ride in or a better home to live in.
Musa kuphendelwa ngabantu abaya kunika inqwelo engcono uba uhambe ngayo okanye ikhaya elingcono oya kuhlala kulo.
And sell your birthright to Christ.
Uze uthengise ngobuzimulo bakho obukuKristu.
You do it. Watch what you're doing.
Musa kuyenza loo nto, ijonge into oyenzayo.
Always follow that one who is influenced and is backed up by God. Amen. That you know what God is with them.
Yiba soloko ulandela lowo uphenjelelwa engqinelwa nguThixo, owaziyo ukuba uThixo unabo.
Don't follow wrong influence.
Musa kulandela impembelelo engeyiyo.
Yes. All right. Don't try to take another's place.
Ewe, lungi. Musa kuzama ukuthabatha indawo yomunye.
The vision at the temple, he saw on the throne God lifted up.
Umbono phaya etempileni wabona phezu kwetrone uThixo ephakanyiselwe phezulu.
God being lifted up.
UThixo enyusiwe.
Now you see this king that he had made an example before Isaiah.
Ngoku uyabona lokhu umkani owaye wayengumzekelo kuIsaiah.
And Isaiah seen that king as soon as he got out of his calling, well, God smote him with leprosy.
Kwaye uIsaiah wabona ukuba la kumkani wathi nje kubaphume kwinto elwaluyiyo ubizo lwakhe uThixo ambetha ngeqhenqa.
Then Isaiah thought, what must I do?
Waza uIsaiah wacinga, nenze ntoni ngoko?
Uzziah was dead. He leaned heavy on his arm.
UUzziah wayefile, wayayame ngamandla kwingalo yakhe.
And he thought he was gone. What would he do?
Wacinga ke ukuba wayemkile, wayenokwenza ntoni?
Life itself was gone for him nearly.
Ubomi ngokwabo phantse babumkile kuye.
So what did the young prophet do?
Ngoko wenza ntoni lo mprofeti uselula?
He made his way down to the temple to pray.
Wahamba wehla waziyela etempileni ukuya kuthandaza.
He fell down at the altar and he cried out.
Wawa phansi esibingelelweni waza walila.
Sometimes God lets the very props be knocked from under us.
Kamanye amaxesha uThixo uyekela ukuba iziseko ngokwazo zinqutywe kanye apha phansi kwethu.
Sometimes he lets sickness strike us.
Kamanye amaxesha uyekela ukugula ukuba kusintlithe.
He lets disappointments, heartaches strike us.
Uyekela udano, inhliziyo ezibuhlungu zisifumane.
Sometimes he does that to get you where you'd be influenced by the gospel.
Kamanye amaxesha uyenza loo nto khona ukuze akuse kwindawo yakuthi uphendelele kuyo ngevangeli.
Be wise enough to catch it. Don't be stupid enough to walk away from it.
Yiba sisilumko ngokwaneleyo ukuze uyibambe. Musa kuba sisidenge ngokude uhambe umke kuyo.
Notice, Isaiah knows that he must find something different.
Qaphela. UIsaiah wayesazi ukuba kufanele ukuba afumane into eyahlukileyo.
So what did he do?
Wenza ntoni ke ngoko?
He went to the temple. He raised up his hands and he cried out to God. And he fell into a vision.
Waya etempileni waphakamisa izandla zakhe walila kuThixo waza wehlelwa ngumbono.
And as he fell into the vision, he saw God. Not on a throne down here, but lifted up.
Hallelujah.
Way up. Oh my.
Waza wathi akuwelwa ngumbono, wabona uThixo. Engekho phezu kwetrone lapha phansi kodwa enyukileyo iye phezulu. Oh Nkosi.
His train was following him. He lifted up into the heavens.
Ingubo yakhe ehuqayo yayimlandela ephakanyiselwe emazulwini.
And he saw back and forth through the temple seraphims flying. Oh my.
Wabona ke ngasemva nangaphambili etempileni yonke iseraphim ziphaphazela. Oh Nkosi.
Seraphims. It means a burners, the word seraphim means, which it is next to the altar.
Iserafi oko kuthetha abatshisi. Igama elithi serafi litheta lonto. Nto leyo itheta ukuba ikufutshane esibingelelweni.
Actually, the seraphims is the one who receives the sacrifice and cleanses the worshiper and then presents him to God. The seraphim does.
Ngelipheleleyo iserafi ngawo bamkela umbingelelo. Bangcwalise lowo unqulayo. Bazeke bambeke phambi koThixo yenziwa yiserafi lonto.
Now, this seraphims was angelic beings, and they are the very next ones to God, right at the altar.
Ngoku eziserafi yayibubume bengelosi, kwaye zizezo zisondele kakhulu kuThixo, ziphaya kanye esibingelelweni.
And they receive the sacrifice.
Zaye zamkela umnikelo.
It shows the justice of God. That sin cannot come in his presence unless it's been atoned for.
Oku kubonisa ukulungisa kukaThixo ukuba isono asinakusondela phambi kwakhe ngaphandle kokuba sicanye kushele. Yabona?
And these seraphims, remember in the seven church ages, how they guarded them gospels? One on either side?
Ke ngoko ezi serafi, niyakhumbula kwizigaba ezixhenxe zebandla, indlela ezazigcine ngayo ivangeli.
Remember we took them back to the Garden of Eden with a flaming sword standing there? They guard the order.
Niyakhumbula ukuba sazithabatha sazisa emva kumyezo wase-Eden ziphethe iqela elivuthayo zimi apho zilondoloza isibingelelo.
Isaiah, that great prophet, when he fell into the Spirit,
Isaiah ke lom prophet mkulu what akuba kumoya.
He saw first God sitting way up into the heavens above any earthly king.
Wabona uThixo ephakanyiswa waya kutsho emazulwini engaphezu kwakhe nakuphina ukumkani womhlaba.
So I saw the king.
Wathi ndibone oyena kumkani.
The Lord sitting high and lifted up. Then he saw the real king. And his train was following him.
Inkosi ihleli phezulu. Iphakanyiselwe phezulu. Waze ke ngoko wabona kumkani wenyaniso. Ingubo yakhe ehuqayo yayimlandela.
And he saw seraphims flying through the building.
Wabona iserafike ziphaphazela endlwini yonke.
They had wings over their face, wings over their feet, and they were flying with two wings.
Zazinamaphiko ezigqume ngawo ubuso bazo, zinamaphiko ezigqume ngawo inyawo zazo. Zayike ziphaphazela ngamaphiko amabini.
And they were crying, "Holy, holy, holy, Lord God Almighty."
Zayike zikhwaza, "Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele, uYehova wemikhosi."
Holy, 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 Lord God Almighty.
Uyingcwele, 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 uYehova wemikhosi.
What a music! What a rhythm!
Ngonjani? Onjani wona umculo? Esinjani isingqi?
You say they must have been saying it very lightly. Holy, 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 Lord God Almighty.
Uthi, inokuba sasitsho ngokuzole kakhulu. Uyingcwele, 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 uYehova wemikhosi.
Isaiah said, when they spoke, the pillars of the building shook at their voice.
UIsaya uthe, zathi zakuthetha, imigubu yendlu yangcangcazela lilizwi lazo.
They wasn't just saying, now holy, holy, holy.
Zazingathi njengoko, uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele.
Oh, what a voice!
Oh, elinjani lona ilizwi?
And said the pillars moved and shook at their voice.
Wathi insika zashukuma zangcangcazela ngelizwi lazo.
They were screaming, those angelic beings standing next to the side of God.
Zazikhwaza ezo zidalwa zizingelosi zime ecaleni koThixo.
Scream, holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
Zikhwaza, uyingcwele, 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 uYehova wemikhosi.
What a vision. Oh, man.
Ngumbono onjani wona lo? Oh, Nkosi.
Notice, again, Isaiah, who had been leaning on Uzziah's arm, and saw him die under the judgment of God.
Qaphela kwakhona uIsaya oyeyame ngengalo kaUzziah. Was born a sifa phansi komgwebo kaThixo.
And then saw these holy beings that was next to the side of God.
Was born ezidalwa zingcwele ezazime ecaleni koThixo.
The seraphim crying, holy, 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 Lord God Almighty.
Iserafis city, uyingcwele, 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 uYehova wemikhosi.
And then holy angels covered their face.
Kwakhona ingelosi ezingcwele zagquma ubuso.
Holy angels covered holy faces in the midst of a holy God.
Ingelosi ezingcwele zagquma ubuso bazo obungcwele phambi koThixo ongcwele.
And who are we?
Singobani ke thina?
Oh, you Methodists and Baptists and Presbyterians and Pentecostals.
Oh, nina mawisile nani mabaptists namarhabe nabakwamoya.
Who are we?
Singobani thina?
When holy angels hide their holy faces under the wings to stand in the presence of God.
Azathi ingelosi ezingcwele zafihla buso obungcwele bazo phansi kwamaphiko ukuze zibe nokumaphambi koThixo ongcwele.
When angels are being that's actually beyond angels.
Xa ingelosi isidalwa phofu esingaphezu kwengelosi.
The angels don't stand there. Only the seraphim. They're beyond angels.
Ingelosi azimi phaya. Yiserafi kuphela. Singaphezu kwengelosi.
And God's holy until they cover their face in the presence of the holy God.
UThixo ke ungcwele ngokokude sigqume ubuso bazo phambi koThixo ungcwele.
And the only thing they could say was, holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
Inye kuphela ke into ezazinokuyithetha kukuthi, uyingcwele, 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 uYehova wemikhosi. Whoa.
A special covering for him.
to stand in the presence of God.
Kwakufuneka isiqubuthelo esisodwa kuzo ukuze zime phambi koThixo.
What kind of a covering do we need?
Siswele sinjani thina isiqubuthelo?
They had to be covered.
Kwafuneka sigqubuthelwe.
I want to say this right now. The blood of Jesus Christ is all sufficient.
Ngoku ndifuna kuyithetha khona ngoku lento. Igazi likaYesu Kristu lanele konke.
See, Christ never died for them seraphims. No, no. But they were created beings.
Yabona, uKristu akazange afele ezo serafi. Hayi hayi. Kodwa sasibubume obudalweyo.
He never died for angels, he died for sinners.
Akazange afele ezingelosi, wafela abone.
He never died for holy people, he died for unholy.
Akazange afele abantu abangcwele, wafela abangengcwele.
As long as you think you're holy, he never done you no good.
Okoko nje usacinga ukuba ungcwele, akazange akwenzele lutho.
But when you realize you're nothing, then he died for you, see?
Kodwa wakuziqonda ukuba ukho nto inguwe, ngoko ke wafa, wakufela, yabona?
When you realize that you're nothing, then he's the one he died for.
Xa uziqonda ukuba ukho nto inguwe, ngoko ke unguye, ungulowo wafela yena.
God's all holy. There's nothing to him but holiness, that's all. Purity.
UThixo ungcwele ngako konke, akukho nto kuye ngaphandle kobungcwele, ukusulungeka konke.
Now, let's note these wings for a few minutes.
Ngoku ke, masiwaqwalasele amaphiko okwemizuzwana embalwa.
We find out that two wings he covered his face with.
Sifumanisa ukuba ngamaphiko amabini zagquma ubuso bazo.
Ma, think even holy angels covered their holy faces in the presence of the holy God.
Oh, cinga, nengelosi ezingcwele zagquma ubuso bazo obungcwele phambi koThixo ongcwele.
And the only thing they could say was, holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
Inye kuphela into ezasinokuyithetha ukuthi uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele uYehova wemikhosi.
Holy, holy, holy Lord God Almighty.
Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele uYehova wemikhosi.
And we're told that they cried day and night.
Kwayesixelelwa ukuba zazikhwaza ubusuku nemini.
That's the first step from God coming down.
Linyathelo lokuqala elo kusuka kuThixo ukuhla.
Day and night. No letting up.
Imini nobusuku. Akuyekwa.
And you think that we make a lot of noise.
When I go think about sfundekela kakhulu.
What do you think about millions of those around the throne?
Ucinga ntoni ngezigidi zabo bangqonge eitrone?
With a voice that shook the temple pillars.
Benelizwe lashukumisa imigubasi yetembile.
Amen. When only one of them cried, holy, holy, holy.
Ngexa kwathetha wamnye kuphela kubo esithi, uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele.
No, his voice shook the temple.
Uyas, lizwi lakhe elashukumisa itembile.
When millions of them crying around the throne of God. Holy, holy, holy Lord God Almighty. Holy, holy, holy Lord God Almighty.
Ngexesha isigidi zabo zazikhwaza zingqonge itrone kaThixo. Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele. UYehova wemikhosi. Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele. UYehova wemikhosi.
With wings over their faces, wings over their feet. With wings, reverence, respect. Oh my.
Zinamaphiko agqume ubuso bazo. Sinamaphiko agqume inyawo zazo. Sinamaphiko enhlonelo ngokuhlonipha. Oh Nkosi.
Now, there's no reverence or respect. For anything that talks about holiness.
Ngoku akukho nhlonelo nanhlonipho kwinto ethetha ngobungcwele.
You talk about holiness, you're called a holy roller.
Xa uthetha ngobungcwele, ubizwa ngokuba ungozenza ngcwele.
No reverence, no respect for neither God, his people, or his word.
Akukho nhlonelo nanhlonipho yakuhlonipha uThixo. Abantu bakhe okanye ilizwi lakhe.
Now, where's this bunch going to wind up at?
Ngoku, liyakuphela laphi eli qela.
I think you're right, Ben. You hit the nail on the head that time, son. Yes, that's about right.
Ndicinga ukuba unyanisile, Ben. Uchanuqetho ngotolo. Ke kuloo ndawo, nyana. Ewe, inoba njalo loo nto.
Where will this irreverent group wind up at then? Where will this irreverent bunch wind up? That's it, the ones that has got no respect at all for God.
Liyakuphelela phe eli quba lingenandili kangakakade. Kunjalo. Abangenantlonipho yakuhlonela Thixo konke konke.
You know, it used to be if a woman or a man said they was a Christian, people respected it.
Uyazi, kwakukade kusithi ukuba umfazi okanye indoda bathe bangamaKristu, abantu bayihloniphe loo nto.
But today they just like see how much fun they can make out of it. Irreverent group.
Kodwa namhlanje bathanda nje ukhe babone ukuba bangahlekisa ngayo kangakanani na. Yabona iqela elingandilekanga.
Why? You know what? This is the reason they're not conscious that that's the truth.
Oh, ngoba uyazi uba yintoni? Nasi ke isizathu. Abakho ngqondweni yakuqonda oko ukuba inyaniso.
They're not conscious of God.
Abakho ngqondweni yakumqonda uThixo.
They don't remember that the Bible says that the angels of God are encamped about those who fear him.
Abakhumbuli kwa iBhayibhile ithi kuba ingelosi sikaThixo sibanqongile abo bamoyikayo.
They don't only just come and visit, they stick their tents down. Hey, man.
Azizinje kuza kubandwendwela zigxhumeka intende zazo. Amen.
The angels of God are encamped about those who fear his name.
Ingelosi sikaThixo sibanqongile abo baloyikayo igama lakhe.
Stay there day and night.
Zihlala apho imini nobusuku.
Oh, colored brother sang that song, the angels keep watching over me.
Umzalwane omdala ontsundu wayicula iculo, ingelosi zihlala zindilondoloza.
Mini yonke. Obusuku. Angels keep watching over me. That's right. All day and all night, angels keep watching over me.
Unjalo kanye. Imini yonke nobusuku bonke ingelosi ziyandilondoloza.
Jesus said about them little ones, said, take heed that you don't offend one of them.
UYesu wathi ngabo bancinane wathi lumkani ngakhubeki sinamnye kubo.
For their angels always behold my Father's face which is in heaven.
Kuba ingelosi zabo zihlala zibona busobuka bawo wami lo wasezulwini, yabona?
They're always camped about watching those.
Zihlala zinkampe kufutshane zibalusile abo.
And they don't even believe that, ungodly people.
Baye abayikholwa nalonto abantu abangakholwayo.
We're going to get on what godliness and ungodliness is in the morning, if Lord willing.
Siza kufika ekubeni into onakuhlonela uThixo nongahloneli uThixo kusasa ngomso kuba inkosi ithandile.
Now, notice, they don't even believe that.
Ngoku qaphela abayikholwa naloo nto.
They've lost all decency, all respects, all reverence, and yet go to church.
Balahlekelwe konke ukusiphatha kakuhle, yo yonke inhlonipho nako konke ukuhlonipha, kodwa basaya enkonzweni.
The most irreverent bunch there is them that goes to church. Right?
Esona sikhusa abangena inhlonipho saka sakho, ngabamba icawe kanye, kunjalo kanye.
No bootleggers, moonshiner come down the street, pass around half drunk, you talk to him about the Lord, he stand talk to you.
Umthengisiziyo bisomdala unosiqoqo esihlange estrato ezidlulela esemqheleni. Uthethe naye ngenkosi uyakumathethe nawe.
Some of those mossback so-called believers, church members, will laugh right in your face because you don't know the right.
Abanye baba bangena mqolo kuthiwa bangamakholwa amalungu ecawe bayakuhleka kanye apha ebusweni bakho kuthi abafuni ngokuqinisekileyo.
They're irreverent.
Abanantlonipho.
You think you have to belong to their little clique or you don't even live on their side of the road, see?
Ucinga ukuba ufanele ukuba ube ngoweqelana labo lokunjalo. Awunakuhlala nokuhlala emelwaneni babo, yabona?
It's the truth. Irreverent.
Inyaniso le, ungabinantlonipho.
Now, these angels, when they're in God's presence, they was believed.
Ngoku ezingelosi xa ziphambi koThixo zazi ndiyakholwa.
David said, you remember we had here a few nights ago and I was preaching on something, and he said,
uDavide wathi, niyakhumbula ukuba sasinayo apha kusukana obumbalo obudlulileyo, ngoku yandathumela ngento ethile, waze wathi,
David said, I place the Lord always before me.
UDavide wathi, ndibeka inkosi njalo phambi kwam.
That I shall not be moved.
Ukuze ndingashukunyiswa.
Moreover, he said, then when I do that, my flesh shall rest in hope. Yes, sir.
Ngaphezulu wathi, ukuze ndakwenza loo nto, inyama yami iyakuphumla inethemba. Ewe mhlekazi.
Because I know what he will not leave my soul in hell, neither suffer his holy one to see corruption.
Ngokuba ndiyazi into yokuba akayikushiya. Kwelabafileyo umphefumlo wami engayikumnikela oyingcwele wakhe ekuboneni ukubona.
For the Lord is always before me.
Ngokuba inkosi phambi kwam ngamaxesha onke.
Wherever you go, praise God.
Nokuba uyaphina, beka uThixo.
If a man gets angry and cusses you, praise God between you and him.
Ukuba indoda yecaphuka ikuthuke, beka uThixo phakathi kwakho nayo.
If a guy calls you a holy roller, praise God between you and him.
Ukuba umfotile ukubiza ngokuba ungumzenzi ngcwele, beka uThixo phakathi kwakho naye.
If the wife gets angry with you, praise God.
Ukuba inkosikazi banomsindo kuwe, beka uThixo.
If the husband gets angry, praise God.
Ukuba umyeni uyacaphuka, beka uThixo.
If the children aggravate you, praise God. See?
Ukuba abantwana bayakukhathaza, beka uThixo. Yabona?
Whatever you do, praise God.
Nokuba into nawe oyenzayo, beka uThixo.
If papa and mama gives you a little spanking and crush you, praise God.
Ukuba utata nomama bayakuchwakaza, bekulungisa, beka uThixo.
Remember what God said about that. Bring up a child in the way it should go, see?
Uyayikhumbula into eyathethwa nguThixo malunga naloo nto. Mkhulise umntwana ngendlela yeyakhe, yabona?
Always remember, place God.
Khumbula njalo, beka uThixo.
Put God before you and you'll have reverence for God and respect for him, that's right.
Beka uThixo phambi kwakho kwaye uyaba nentlonelo kuThixo, nentlonipho kuye, kunjalo kanye.
Now watch. Two wings he covered his face and two wings.
ngokukhangela ngamaphiko amabini yagquma ubuso bayo ngamaphiko amabini.
That meant reverence. Reverence before God, bowed, covered his face.
Oko kwakuthetha intlonipho. Intlonipho phambi kothixo. Zithobisile, saqhuma ubuso.
Now, when we don't have any wings to cover our face with, we bow our head at his feet.
Ngoku asinamaphiko akugquma ubuso bethu. Sithobisa intloko zethu ezinyaweni zakhe.
Bow our heads and pray in reverence. Respect. Yes, sir. Recognize it.
Sithobise intloko zethu, sithandaze ngentlonelo, intlonipho. Ewe mhlekazi, siyakuqaphela.
And two wings, he covered his feet. His feet covered his feet represented humility and respect.
Ngamaphiko amabini yagquma inyawo zayo. Inyawo zayo yaziguma, inyawo zayo oko kubonakalisa intobeko nenhlonipho.
Like Moses. Moses, in the respects of God telling his own holy ground, he took off his shoes. See?
Njengo Moses. UMoses ekuhloneleni uThixo akumxela kuba indawo amekuyo yayingumhlaba ongcwele. Wazikhula izihlangu zakhe, yabona?
He did something to his feet.
Wenza into kwinyawo zakhe.
Paul, in respects to God, reverence.
UPaulos ngokuhlonipha uThixo, intlonelo.
When the angel of the Lord came before him at pillar of fire, he fell on the ground on his face. Respect.
Yathi ngelosi yenkosi yakuza phambi kwakhe. Ikulantsika yomlilo. Wawa emhlabeni ngobuso bakhe, intlonipho.
John the Baptist. He had such respect when he saw Jesus coming, he said, I'm not even worthy to touch his feet.
UYohane uMbhaptizi wabane ngako yona inhlonipho akubona uYesu esiza wathi andifanelekanga nokuchukumisa inyawo zakhe.
See the feet showing respect.
Yabona inyawo ngokubonisa inhlonipho, yabona?
Oh, be conscious. Here's only one thing to be conscious of, your littleness.
Oh, qaphelani nansi into enye kufuneka uyiqaphele, ubuncinane bakho.
If you want to get somewhere with God, make yourself real little.
Ukuba ufuna ukufika endaweni noThixo, zenze ube mncinane kangangoko.
Don't make yourself big like Uzziah.
Musa ukuzenza mkhulu njengo Uzziah.
He got in there and he said, I'll do this anyhow. You ain't got no business telling me.
Wangena phaya waza wathi, ndiza kuyenza le nto nakanjani na, nokuba aninalungelo la kundixelela konke.
See, he should have made himself humble.
Yabona, wayefanele ukuba azithobe.
Yes, servants of Christ. Pardon me, you never talk leprosy. No.
Ewe, zicaka zika Christ, ndixoleleni. Ngewayengazanga oba neqhenqa. Hayi.
I know that's your job. God called you. That's your office. You go ahead and do it, sirs. I'm very sorry.
Ndiyazi ukuba ngumsebenzi wenu lo. UThixo wabiza nina. Sisikhundla senu eso. Qhubekani niwenze bahlekazi. Ngicela uxolo kakhulu.
Back off. There'd been a different writing in this book. But when he was corrected, he got angry.
Abuye umva. Ngekubhalwe ngolunye uhlobo kule ncwadi. Kodwa wathi akulungiswa. Wanomsindo.
You correct people about something or tell them about the wrongdoing, they'll leave the church.
Ungalungisa abantu ngento ethile okanye ubaxele ngokwenza kwabo into engeyiyo, basuka bayishiye inkonzo.
They won't now go to somebody. Tell women they shouldn't wear short hair. Well, I'll go somewhere where they can wear it.
Bafuna ukuya komnye umuntu, uxele abafazi ba abafanelanga ukuba neenwele ezifutshane. Kulungile, ndakuya kwenye indawo apho banokuba nazo khona.
A lady went here some time ago. I sat my wife down, was in a meeting. She didn't have time to wash her hair.
Inenekazi lakhe laya apha kwixesha elithile elidluleyo. Ndathumela inkosikazi yam uba ihle sasisenkonzweni yayingazange ibe nexesha lokuhlamba inwele zayo.
And I told her go to one of them beauty shops and get her hair washed.
Yaze ndathi mayiye kwenye ezivenkile zobuhle size zihlanjwe inwele zayo.
She went over there and that lady didn't even know how to put her hair up.
Yawela ke yaya apho lazelo nenekazi alazi nokuba malizimise kanjani inwele zayo.
She had twisted round top braid, come on.
Kwafuneka ukuba lizitshitshe zijikeleze umphezulu wentloko yayo kutheni.
So how do we wash anybody's hair long hair? So you know that.
Lathi andizange mhlawumbi nwele zam lunenwele ezinde lalingazinto konke ngazo.
I don't know. Oh man. See? They don't know what it's all about.
Andazi. Oh Nkosi. Yabona? Abafuni nokwazi ukuba imalunga nantoni na.
Why? It's because a weak pulpit they've been sitting under. Exactly. A weak pulpit.
Ngoba, kungenxa ipulpit esityhafileyo behlala phantsi kwazo. Ngqo. Ipulpit esityhafileyo.
They won't tell the truth. They compromise with it. See?
Ezingasokuze ziyithethe inyaniso. Ziyenzelelela ngayo. Yabona?
Better, it would have been better if you hear it and you talk to one of them, they'll get up and blow up and say, I'll never hear that holy roar again.
Kungcono. Ngekungcono ukuba unokuyiva. Ube ubunokuthetha nomnye wabo. Basuka baphakame babhabhazele bathi, anakuphinda nimphulaphule la msenzi ngcwele kwakhona.
See? Go ahead. Use a kind. That's right.
Yabona? Hambela phambili. Uziya. Kunjalo kanye.
Leprosy. Why, I'd rather have leprosy any time than that kind of leprosy. That's leprosy of the soul.
Iqhenqa ngoba ngangcono ukuba ndibe neqenqa naninina kunolwa hlobo lweqenqa kulungile eliya qenqa liqenqa lomphefumlo yabona.
When you go up and broke out, you right then broke out again in leprosy. Sin.
Xa uthe wenyuka waza waphuka uba lapho kwakhona kuloo ndawo wambethwe liqenqa isono.
Which is worse than leprosy. It's a leprosy of the soul.
Eyona nto imbi kuneqenqa siliqenqa lomphefumlo.
Uzziah probably went and slept with his father, the Bible said.
Uzziah ngokuqinisekileyo waya kulala koyise yatsho iBhayibhile.
Which he was saved because he just did something wrong.
Nto leyo ithetha ukuba wayesinsiwe ngoba wayesuka nje wenza into engeyiyo.
But when you do it knowing better, then you break out leprosy of the soul.
Kodwa xa uyenza usazingcono ngoko ke uba neqenqa lomphefumlo.
And then there's no way to take a leper soul in, you know that.
Ngoko ke akukho ndlela yakungenisa umphefumlo woneqenqa. Niyayazi loo nto.
So then, make yourself a little, humble yourself before God, recognize.
Ke ngoko zenze ube mncinane, zithobe phambi koThixo, uqaphele.
Don't get all puffed up and blow up. Search the scriptures and see if it's right.
Musa ukusuka uphakame ubhaphazele, siphengulule izibhalo ubone ukuba yinyaniso na.
I told someone not long ago, they said, Brother Branham, I understand that you're Jesus only.
Ndike ndaxelela umuntu othile ungekudala ixesha elidluleyo wathi, Mzana Branham, ndiyaqonda ukuba unguYesu yedwa.
I said, you understood wrong. I said, I am not Jesus only.
Ndathi, uqonde ngokungekuko, yabona? Ndathi, andingoYesu yedwa.
I said, well, you baptize in Jesus' name.
Wathi, ke, ubhaptize egameni likaYesu.
I said, that don't make me Jesus only.
Ndathi, loo nto ayenzi ukuba ndibe nguYesu yedwa.
I said, Jesus only doctrine, they baptize to regeneration. I don't believe in that.
Ndathi, imfundiso kaYesu yedwa, babhaptizela uzalo olutsha, andikholelwa kuloo nto.
I don't believe in as soon as you're baptized in Jesus' name, remits your soul, your sins.
Andikholwa ekubeni nje ukubhaptizelwa egameni likaYesu uxolelwa umphefumlo wakho izono zakho.
I believe Peter said repent first. Turn around, you missed the mark, go back.
Ndikholelwa ukuba uPetros wathi guqukani kuqala, jikani, niuphosile umgca, phindelana emva.
Repent and then show to the world that you've been baptized.
Guqukani nize ke nibonise kwihlabathi ukuba seni baptiziwe.
I don't believe in being born again is the baptism of the Holy Ghost. It is not the baptism of the Holy Ghost. It's being reborn again.
Ndikholwa ukuba andikholelwa ekubeni uzalwa ngokutsha ubhaptizo lukamoya oyingcwele. Akululo ubhaptizo lukamoya oyingcwele. Kukuzalwa ngokutsha kwakhona.
We're reborn by the blood. Life cell comes from the blood.
Sizalwa ngegazi. Into eyenza igazi livela. Ndithetha into ekuvela kuyo ubomi. Iphuma egazini.
You're baptized the Holy Ghost into the body, but you're born by the blood. Absolutely.
Ubhaptizwa ngomoya oyingcwele ungeniswe emzimbeni kodwa uzelwe ngegazi ngokupheleleyo.
You're born by the blood of your father.
Uzelwe ngegazi likatata wakho.
I'm born again by the blood of my father.
Ndizelwe ngokutsha ngegazi likatata wam.
By you, our father Christ. Yes, sir.
Kwaye ngowakho ngotata wethu uKristu ewe mhlekazi.
But you see, we don't believe that stuff.
Kodwa uyabona asikholelwa kuloo nto.
Because we baptize in the name of Jesus Christ don't make us Jesus only. Not at all. No, sir.
Into yokuba sibhaptiza egameni likaYesu Kristu ayisenzi ukuba sibe nguYesu yedwa konke konke, hayi mhlekazi.
Yes, sir. Moses humbled himself in the presence when he heard the voice of God come forth like a.
Ewe mhlekazi, uMoses wazithoba phambi kwakhe wakuliva ela lizwi likaThixo lisiza ngolwa hlobo.
Take off your shoes! Moses reached out and jerked his shoes off. That's right.
Lisithi, khulula iimpahla zakho. UMoses wathoba waxhuzula izihlangu zakhe wazikhupha, yabona? Nyaniso leyo.
Paul, when that light smote him to the ground, he said, Saul, Saul, why persecutest thou me?
UPaulos kwathi okwakukhanya kwakumbetha awe phantsi emhlabeni kwathi, Saule, Saule, undichuchisela nina?
He said, Lord, who are you? Right down to the ground.
Wathi, Nkosi, ungubani na? Yabona, waya kuwakanya phantsi emhlabeni.
Who is it that I'm Jesus? That pillar of fire.
Ngubani lo? Wathi, ndinguYesu. Lantsika yomlilo.
I'm Jesus. Hard to kick against the priest.
NdinguYesu. Wenzakala ukukhaba imviko nje.
Lord, what must I do? He was ready.
Wathi, Nkosi, ndenze ntoni na? Wayesele elungile.
John the Baptist saw him coming. One of the greatest men Jesus said there never had been a man born of a woman as great as John.
UYohane umbhaptizi wambona esiza. Omnye wawona madoda abalulekileyo. UYesu wathi, akuzange kubekho ndoda izelwe ngumfazi inkulu njengoYohane.
And when John saw him, he recognized him so little, he said, I'm not worthy to take his shoes off.
Hey, wathi ke uYohane kumbona waziqonda uba wayemncinane ngolona hlobo wathi andifanelekanga nokuba ndingakhulula izihlangu zakhe. Amen.
Always notice a big man humbles himself.
Qaphela njalo indoda enkulu iyazithoba.
The way up is down. Always.
Indlela eyaphezulu indlela eyayizantsi njalo.
Make yourself little and God will bring you up.
Zenze mncinane uThixo ke uya kukunyusa.
He that exalts himself shall be abased, but he that humbles himself shall be exalted.
Lowe's Pagamsa Yoktojo, Kota Lowe's Toba Yokpaganis.
Oh, my, I like that.
Oh, of course, they turned alone.
Make yourself little. Always be little. Don't be the big shot, be the little fellow.
Then the mling, Ybasolokumlinan, Musakwangum form cool, Ybangum form linan, Yabon.
God's the only one among us that's big, anyhow. That's right.
You always say,
it's a holy church, the holy people. Oh, no. It's the holy God. That's right. And an unholy church and unholy people. Right.
Oh, aye. No such
thing as the holy church. It's the holy God in the church.
Akukho nto ibandla elingcwele apha.
It's not a holy people, it's a Holy Ghost in the people. And you're talking how the people are talking to the Holy Ghost that's in the people. Amen!
Amen!
That's the right word. Amen. That struck home. I felt that one.
Amen. Nalo ilizwe lilo. Amen. Ichaneke kanye loo nto. Ivile le.
Yes, sir. He liked that. Amen. Glory! Yes, sir.
Ewem Tlegas, we turned ile lond. Diyayas lond. Uzuko, ewem Tlegas.
All right, make yourself little.
Kulungi, zenze mning.
He covered his face with two. Reverence. He humbled himself but covered his feet.
Yat kumabuso ba wonga mabini. Intonelo. Yaz toba ngok kumenya uzai.
Now, thirdly, with two he did fly.
Ngoku okwe start. Ngamabini yai papazet.
He put himself in action. With two of them.
Yes, Father, I'm 17. I'm a being wow.
He's reverent before God. He was humble before God. Not only that, he just didn't sit there, but he put himself in action.
Talk about the church.
Amen.
Amen.
Amen. Put yourself in action.
Yes, Father, I'm 17.
Whatever he had, he's ready to go with it. Yes, sir.
Only
thing he could say was holy, holy, holy is the Lord God Almighty, but he put himself in action with that. That's right. He got in action. That's what the church needs tonight, is first be reverent, next thing be humble, then get yourself in action. Yes, sir.
Liswele londo kanya ibandla ngokuhlanje.
He showed the prophet how he represented his servants, how he was going to do.
One born is a prophet. Get clash or embon is a garum prophet in the lab, Missangayo, Abacons Bake, in the Lawa is a Wenzangayo.
What did this guy do, this angel?
Wenzanton long for Lengelosi.
The prophet saw his voice shake the pillars in the temple. We heard.
Lom prophet walibona lizwi layo lishukumisa imigubasi yetembile yakukhwaza.
Holy, holy, holy! Lord God Almighty, and the building shook.
Uyincwele, uyincwele, uyincwele. Uyehova wemikhosi yaze yancancazela indlu.
And the heart again, holy, holy, holy! Lord God Almighty, and the building shook.
Yaze yakhwaza kwakhona. Uyincwele, uyincwele, uyincwele. Uyehova wemikhosi yaze yancancazela indlu.
Isaiah said, woe is me.
Isaiah wathi, athi ke mna.
A prophet. A vindicated prophet. Born a prophet. The major prophet of the Bible.
Umprophet. Umprophet onqinelwe. Ezelwe ngumprophet. Umprophet ongomkhulu weBible.
And he said, woe is me. For my eyes have seen the glory of God.
Was what? Athi ke mna. Ngoba amehlo am abone ukuqaqaula bukaThixo.
Look at that prophet humbling himself.
Umjonge nje la mprofeti ezithoba.
A prophet. The man that the word of God came to.
Umprofeti indoda elalisiza kuyo ilizwi likaThixo.
But when he saw a vision in action, he said, woe is me, for I'm standing so close to see the Lord's presence.
Kodwa yathi akubona umbono osenzeka yathi athi ke mna ngokuba ndime kufutshane kakhulu ndade ndabona ubukho bukaThixo.
Our modern American people can see it happen and walk away and laugh at it.
Abantu bakuthi basemelika namhlanje bangakubona oko baphume bahambe bakhleke nyaniso le.
When he saw a vision be made manifest, a manifested vision.
Wathi akubona umbono ubonakaliswa. Umbono ubonakalisiweyo.
Oh, God, have mercy on this sinful world.
Oh, Thixo, yiba nenceba kweli hlabathi linezono.
A manifested vision. He cried out.
Umbono ubonakalisiweyo. Wakwaza.
Woe is me, for I'm a man of unclean lips, and I dwell among a people of unclean lips.
Athi ke mna, ngokuba ndiyindoda emlomo inqama, ndihleli phakathi kwabantu abamilomo inqama.
I'm all undone. There's nothing good about me.
Andifanelekanga konke. Akukho nto ilungileyo kum.
Well, you say, bless God, I belong to the Presbyterian Methodist Baptist Pentecostal. I don't have to sit and listen to such stuff.
Kulungile ke uthi, makabonge uThixo ngowebandla lamaRhafa moYisrael amaBhaptisti abakwaMoya. Akufuneki ndihlale ndimamele loo nto.
What a difference there is. What a difference.
Ungakanani umahluko okhoyo. Onjani wona umahluko.
Remember this prophet called from his birth, vindicated, predestinated to his office.
Uyakukhumbula ke, lo mprofeti owayebizwe kwasesizalweni sakhe. Waza wangqinelwa enyulelwe kwisikhundla sakhe kwangaphambili.
As seeking truth, and he'd been with the king, he saw the works of God be manifested.
Wabe ke efuna inyaniso, ube kunye nokumkani, wayeke wayibona imisebenzi kaThixo ibonakalisiwe.
But when an open vision comes, instead of exalting him, he said, woe is me.
Kodwa kwakufika umbono otyhilekileyo endaweni yokuba imphakamise loo nto wathi, athi ke mna.
I'm all undone, I'm being poor now. For my eyes has seen the glory of God.
Andifanelekanga konke ndivelelwe ke ngokuba amehlo am abone uzuko lukaThixo.
And we can see the glory of God and we'll go around and say a bunch of holy rollers. People's crazy.
Thina ke singalubona uzuko lukaThixo sibuye sijike sithi ligquba labazenza ingcwele. Abantu abaphambeneyo.
No wonder we don't get nowhere.
Akumangalisi ukuba singahambeli indawo nje.
Remember I told you when I come down here say something that'll help people.
Ngokukhumbula ndanixelela ukuba xa ndisihla ndisisa apha ukuze ndibe nento ndiyithethayo into eya kubanceda abantu.
Yes, we must reverence that.
Ewe, sifanele ukuba sibe siyihlonele.
We must give it just every bit of respect that we can.
Sifanele ukuba siyinike yonke nje intwana yentlonipho esinako ukuyinika.
When we see an open vision from God, speak forth and know it's the truth.
Xa sibona umbono otyhilekileyo ovela kuThixo uthetha, sisazi ukuba ke yinyaniso.
Woe is me, said Isaiah. I'm in a building here tonight, or today, or whenever it was, and I see the glory of God.
Athi ke mna, watsho Isaiah, ndisendlwini ngokuhlanje, okanye namhlanje, nokuba kuxeshani na, ndaye ndibona uzuko lukaThixo.
I see an angel speak, and I see something move.
Ndibona ingelosi ithetha, ndibona kukho into eshukumayo.
And I look up there, and I see God manifested right here.
Kwakhona ndikhangela phaya phezulu, ndibona uThixo ubonakalisiwe kanye kule ndawo.
Woe is me because I'm a man of unclean lips and I dwell among unclean people.
Athi ke mna ngokuba ndindoda emlomo inqambi ndaye ndihleli phakathi kwabantu abamilomo inqambi.
Watch what happened. Oh, what did he do?
Khangela ukuba kwenzeka ntoni na. Oh, wenza ntoni?
He showed the Isaiah, the prophet, that man shall be honorable, shall be reverent in his presence.
Wabonakalisa Isaya, umprofeti, ukuba abantu bayakuhlonipha.
Revel in, humble, and then get in action. That's right. Strike in action.
Inhlonipho nokuthobeka uze kwakhona kube semsebenzini. Nyaniso leyo. Qalise ukusebenza.
Like the woman at the well. When she saw something happen.
Njengala mfazi wayesequleni. Wathi akubona kukho into eyenzekayo.
Brother, she had two wings. She got away with them right quick.
Mzalwana, wayenamaphiko amabili. Wabaleka wemkangawo ngokukhawuleza okukhulu.
She come out there to Jacob's well to get some of that contaminated water that he's arguing about.
Wapuma ukuya apho kwelo qula likaYakobe ukukhalo manzi angcolisekileyo babexoxisana ngawo.
But when she got a drink out of that fountain of life, she went in action right quick.
Kodwa wathi akusela kulo mthombo wobomi, waqalisa ukusebenza ngokukhawuleza okukhulu.
She didn't say, sir, please tell me where you got your education.
Akazange athi, mhlekazi, nceda undixelele ukuba wayifumana phi na imfundo yakho.
Where did you get this stuff at? How did you learn it?
Wayifumana phi le nto? Wayifunda njani lento?
How'd you know that I had five husbands?
Okanye wazinjani ukuba bendinamadoda amahlanu?
How'd you know what was wrong with me?
Wazinjani ukuba yintoni na undonakele kum?
How'd you know I was a woman of Samaria?
Wazinjani ukuba ndingumfazi waseSamaria?
How'd you know these things? She never questioned.
Uzazi njani ezi zinto? Akazange abe nambuzo.
She said, sir, I perceive that you are a prophet. We know when Messiah comes, he'll tell us these things. Oh my.
Wathi inkosi, ndiyaqonda ukuba ngumprofeti. Siyazi uba xa ethe wafika uMesiya, uyawusixelela ezi zinto. Oh, nkosi.
She recognized it by the scripture. Yeah. Amen, she said.
Waiqonda ngesibhalo lonto. Waza wathi,
I know when the Messiah cometh, he'll tell us these things.
Ndiyazi ukuba xa ithi wafika uMesiya uyakusixela ezi zinto.
He said, I'm he.
Wathi, ndinguye.
She went in action.
Waqalisa ukusebenza.
Right down into the city, she went as hard as she could go.
Wehla ngqo wangena esixekweni wayebaleka kangangoko wayenako.
Said, come see a man who told me the things that I've done. Isn't this the very Messiah?
Wathi, yizani nibone umntu ondixelele izinto endakha ndazenza. Ayingebi nguye nalo uMesiya.
When she saw truth, she didn't try to pack the ball.
Akubona inyaniso akazanga zame ukuthabatha ibhola.
But she was sure giving some a lot of respect.
Wa kodwa waqiniseka ngokuyinika inhlonipho eninzi.
And she was sure giving a lot of support.
Kwaye wayeqiniseke ngokuyinika inxaso eninzi.
So she went down and said, "You come see."
Kuba wehla wangena edolophini esithi, "Yizani nibone."
You don't believe it? Come go with me.
Ukubani kholela? Zana mbanam.
Hey!
Uzuko.
I feel like a holy roller tonight. Yes, sir.
Ndiziva ndinjengomzenzi ngcwele ngokuhlanje. Ewamhlekazi.
Ma, if that's why you feel being a holy roller, let me be one.
Oh, ukuba indlela oziva ngayo leyo xa ungumzenzi ngcwele, mandibe nguye.
Yes, sir. I know he's right.
Ewamhlekazi, ndiyazi ukuba uyinene.
Hey, but I know he's here.
Ndiyazi ukuba ulapha.
I know that same Messiah. Yeah. I know that same God. That same Christ is right here in this little hot building tonight.
Ndiyazi ukuba kwala Messiah mnye. Ndiyazi ukuba la Thixo mnye. La Christ mnye. Ulapha kanye kule ndlu incinci ndala ishushu ngokuhlanje.
I prove it to you.
Ndinganibonakalisela.
Amen.
Amen.
Amen. Look at that angel of the Lord standing on a corner right over a man sitting over here.
Khangela nantsa ingelosi yenkosi ime kula kona kanye phezu kwala ndoda ihleli phaya.
He's a reverend. Mr. Witt.
Igama layo ngu ingumfundisi, umnumzana Witt.
He's from up in Virginia. Right. Suffering with a nervous breakdown.
Uvela Virginia. Kunjalo. Khathazwa inkathazo yemithambo luvo.
If you believe with all your heart, you can go home and be made well.
Ukuba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke ungagoduka uphiliswe.
Do you believe it, sir? All right. Go home, get well. Your nervous breakdown's finished.
Uyayikholwa mhlekazi? Kulungile. Goduka uphile. Inkathazo yakho yemithambo luvo iphelile.
I said him right there. His name's Moriah. He comes from Illinois. He's got rectal trouble.
Uhlelpaya, igama lakhe nguMoriah, uvela eIllinois. Uninkathazo yethumbula ngasemva.
If you believe that, sir, do you believe it?
Ukuba uyakholwa ilonto mhlekazi, uyayikholwa lonto?
I'm a stranger to you. If you believe that, she'll leave you.
Hallelujah! Understand now. Uyakholwa ilonto, iyakumka kuwe. Hallelujah.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure as pure could be. When the voice of God said, "Who will go for us?" Then he answered, "Here am I, send me." No matter what the persecution is, no matter what the cross is, send me, Lord, here am I.
Akunam sevens no wine don't nine churches. Akunam sevens no wine don't nam namles. Tumamna di ko.
No matter how many turns you down, how many this, that, the earth, send me.
Akunam says, no bang kapina, bak tanisayo, no bang kapina, oku, no kuya, oka nyokunye, tumamna.
He's that same Messiah.
Use kwa ngla Messiah mnye.
He's right here now. I see him again. Amen.
Ulapa kanye ngoku, ndiambona kwa kona. Amen.
What is it? That woman went in action.
Intoni na, lamfazo wakalisa ukusebenza.
She got them wings and began to fly. She got in action right quick.
Why now, Loma Peak? What Kalisa Papa? What Kalisa Seven? What Kalisa Cool?
When the Apostle Peter, when he took God at his word one day out on a sea.
What Apostle Petros? What a Kumtawatel Zinlak Utikong and Yemin Papa and Leluan?
He fished all night and hadn't taken nothing.
Why Loma Bonga Psu, Wagabam Sando?
And Jesus come to him and said, cast your net on the other side of the boat.
Was the ways of Yahweh Swati? Poseleni kwele icala lomkhombo umnatha wakho.
He said, Lord, I'm a fisherman. I know when they bite and when they don't.
Wathi, Nkosi, ndingumlo. Ndiyazazi ixesha ezityiwa ngalo nezingatyiwo ngalo.
I know where they are and where they're not.
Ndiyazazi apho zikhoyo nalapho zingekhoyo.
But I fished all night and haven't even taken a minute.
Kodwa ndilobe busuku bonke andabambisa nentlanzi encinci le.
Now, if you say cast oil, I know there's no fish there, but at your word, Lord, I'm going to lay down the net.
Ngoku uba uthe, uphose ngapha, ndiyazi ukuba ukho ntlanzi phaya. Kodwa ngelizwi lakho Nkosi ndiza kuthoba mnaka.
What did he do? He went in action. Amen.
Wenza ntoni ke? wasifaka emsebenzini. Amen.
There's a pool full of water. If you've never been baptized in Jesus' name, it's time to get in action.
Ukho ikhulu elizele ngamanzi apha. Ukuba ukabhaptizwa egameni lika Yesu, lixesha lokuba ungena emsebenzini.
If you're just a church member and don't know God by the baptism of the Holy Ghost, it's time to get in action.
Uba ulungu nje lenkonzo ube ungamazi uThixo ngobhaptizo lika Moya Ngcwele, lixesha lokungena emsebenzini.
Right. Cover your face. Reverence.
Akunjalo? Uma ubuso bakho nenhlonipho.
Cover your feet in humility and bow your knees and go in action.
Uma inyawo zakho ngentobeko, ugobe amadolo akho, uqalise ukusebenza.
You don't know God, get in action.
Uma umazi uThixo, qalisa ukusebenza.
When the blind man who couldn't see.
Yathi indoda imfama engena kubona.
When Jesus spoke to him and spit on some mud and put it in his eyes and got him to heal.
UYesu akuthetha nayo, watshica edakeni, walubeka emehlweni ayo, wayenza wayiphile iphiliswe.
When he did, he went action.
Wathi akwenje njalo, yaqalisa ukusebenza.
He spread his fame. He didn't try to pack the ball.
Yalibabaza udumo lwakhe, ayizange izame ukuthabatha ibhola.
But brother, he spread his fame throughout all the regions around about.
Kodwa mzalwane, yalusasaza udumo lwakhe kuzo zonke iingingqi ezazikufutshane.
What did he do? He got action.
Yenza ntoni ke? Yaqalisa ukusebenza.
One time a blind man was healed, said, "That man's a sinner. You don't even know him."
Ngaxesha lithile indoda imfama yaphiliswa, baze bathi, "La ndoda ingumoni, awuyazi nokuyazi."
He said, "Whether he's a sinner or not, I don't know."
Yathi ukuba ungumoni okanye hayi andazi.
But this one thing I do know, one is once blind, I can now see.
Kodwa ndazi ntoni, bendimfama nje kungoku ndiyabona.
What did he do? He got an action.
Yenza ntoni? Yaqalisa ukusebenza.
That's what the church needs. Get in action.
Yiloo nto eliswele yona ibandla, ukungena emsebenzini.
We got too much farm. We got too much world dignity. We need to get in action. Amen.
Sinako kakhulu ukuzimilisa. Sinaso kakhulu isidima sehlabathi. Siswele ukungena emsebenzini. Amen.
He spread his fame abroad everywhere.
Yalusasaza udumo lwakhe kwindawo yonke.
The people of Pentecost, they didn't know very much. They couldn't sign their own names, some of them.
Abantu phaya ngePentecost babengazi kakhulu. Babengakwazi nokusayina namagama lawo abo abanye babo.
They're scared. They got the upper room.
Babesoyika bangena kwigumbi eliphezulu.
But one day, what did they do? They went up there in obedience to his word. They took his word.
Kodwa ngenye imini benza ntoni? Benyuka baya phaya ngokuthobela ilizwi lakhe. Bathabatha ilizwi lakhe.
Oh, the people today would just take his word. Then they'll get action.
Oh, manje abantu banamhlanje bebenokuthabatha ilizwi lakhe. Ngoko bangaqalisa ukusebenza.
Tarry in the city of Jerusalem, Luke 24:49.
Hlalani kuwo umzi Yerusalem. Uluka isohlulo sinabiyenesine, ivesi yamashumi 8:9.
You shall receive the Holy Ghost after this, the promise. After this, the Holy Ghost come up on you, then you'll be witness to me. Acts 1:8.
Niyakwamkela umoya ongcwele emveni kwelidinga. Emva kokuba umoya ongcwele uyakuhla phezu kwenu, naye niyakuba ngamangqina am. Izenzo isahluko sokuqala verse 8.
Luke 24:49 said, "Behold, I send the promise of the Father upon you, but wait up at the city of Jerusalem until you're endued with power from on high."
Uluka isahluko sama-24, ivesi yama-41. Anethoba, wathi, yabonani? Mna ndilithumela kuni idinga likabawo, ke ninahlalani kuwo umzi Yerusalem nide, nambhathiswe amandla aphuma enyangweni.
How long? 1 hour, 2 hours, 10 days, 4 months, 6 months, they make any difference until.
Ixesha elingakanani? Iyure enye, iyure ezimbini, imihla elishumi, inyanga ezine, inyanga ezintandathu, kwakungenzi mahluko, nide.
How long is that? Just until.
Lixesha elingakanani elo? Nide kuphela.
When you ask God for anything, stay right there until. Hey,
xa ucela nantoni na kuThixo, hlala apho kanye ade. Amen.
Stay until what happens.
Hlala ade. Ade athini? Ide yenzeke.
Wait a minute. Believe it. Hold on to it. Go in action.
Ibange. Kholelwe. Bambelela kuyo. Yiya usebenze.
Testify about it.
Ngqina ngayo.
Testify. Don't be afraid. Get in action.
Ngqina. Musa koyika. Qalisa ukusebenza.
They were in the upper room what? Praising and blessing God. What for? The promise. They knew it had to come.
Babehleli kugumbi eliphezulu besenzani? Bedumisa bebonga uThixo. Ngenxa yantoni? Yedinga. Babesazi ukuba lifanele ukuba lenzeke.
There they are! Hallelujah! Get in action!
Nantso ke, qalisa ukusebenza.
Go to praising God till the promise is fulfilled. You've got the promise.
Hamba umdumisa uThixo lide idinga lizaliseke. Unalo idinga.
If you believe God heals, stay in action.
Ukuba uyakholwa ukuba uThixo uyaphilisa, hlala ekusebenzeni.
If you believe he's going to call you out now and you're holding on to him, stay in action.
Ukuba uyakholwa ukuba uza kukubiza uphume ngoku kwaye ubambelele kuye, hlala ekusebenzeni.
Hallelujah.
Stay in action. You got two wings, so use them. Stay in action.
Amen. Hlala usebenza. Unamaphiko amabili. Ngoko ke wasebenzise. Hlala usebenza.
Wave them back and forth. Lord, I believe. Lord, I believe.
Washukumisele ngasemva nangaphambili. Nkosi ndiyakholwa. Nkosi ndiyakholwa.
You can't tell her, holy, 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 yet say, Lord, I believe.
Awunakwaza nje uthi, uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele. Kufanele ukuba uthi, Nkosi ndiyakholwa.
Stay in action. Amen.
Hlala ekusebenzeni. Amen.
They stayed in action until there came a sound from heaven like a rushing mighty wind.
Bahlala ekusebenzeni kwade kwavela isandla esivela ezulwini sinjengomoya ovuthuza ngamandla.
Then there really was an action. Then there went action.
Kwaza ke ngoko kwakho ukusebenza ngenene. Baqalisa ke ngoko ukusebenza.
Brother, sister, what we've seen happen in this last days ought to put us in action.
Mzalwana dade, into esiyibona isenzeka kwenzuku zidlulileyo ifanele ukusibeka ekusebenzeni.
Amen. We should be in action. It's exactly right.
Amen. Sifanele ukuba semsebenzini. Injalo kanye lonto.
We sit around as if it was something that, well, people sit around Pentecostal people.
Sihlala nje ngokungathi ibinto ethile kuze kulunge. Abantu bahlala nje abantu bange Pentecost.
The Lord will perform something. You say, that's pretty good.
Inkosi yakuba nento eyenzayo bathi ilunge kanye lanto.
Oh my. Don't look very much like a seraphim that lives close to God.
Oh bet. Akukhangeleki njengeserafi ehlala kufutshane noThixo kangako.
Right, a messenger that's even closer to God, you become his child all beyond the brazing altar.
Kunjalo, isithunywa esikwasondele kakhulu kuThixo kuba ngumntwana wakhe phezulu ngapha kwesibingelelo sophethu.
The seraphim's at the brazing altar, but you as a son or daughter go right into the presence of God.
Iserafi isikwisibingelelo sophethu, kodwa wena njengonyana nentombi uyakufika kanye ebusweni bukaThixo.
You don't have to go through any priest and all these things. He is your priest.
Amen.
Right there in his presence, the sons and daughters.
Akufuneki uye ngambingeleli. Uthile nazo zonke izinto. Nguye umbingeleli wakho, yabona? Kanye phaya ebusweni bakhe njengonyana nentombi.
Brother, I believe you got more than two wings.
Bazalwana, ndiyakholwa ukuba sinokungaphezu kwamaphiko amabini.
Amen, we got the Holy Ghost. That's right.
Amen, sinomoya oyingcwele, injalo lona.
But we ought to be in action. With reverence and humility.
Kodwa sifanele kuba semsebenzini, ngenhlonipho nentobeko.
Not in action to try to push something on somebody.
Hayi kuba semsebenzini ngokuzama ukutyhala into ethile komnye umntu.
But with such reverence and humility that we could go in action and say.
Kodwa ngengakho inhlonipho nentobeko ukuze sibe semsebenzini sithi.
Woe is us. We have seen the presence of the Almighty. We've seen visions happen just what he said.
Athi ke mna, sibone ubukho bukaSomandla, siyibone imibono isenzeka kanye lento wayithethayo.
The works that I do shall you do also. More than this shall you, for I go unto my Father.
Imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani. Nemininzi kunale niyakuyenza ngokuba ndisiya kubawo.
We've seen more happen as ever wrote in, well, we've seen more happen in one meeting of them things that wrote in the Bible.
Sibone imininzi kuneyakhe yabhalwa. Kulungile. Sibone imininzi ngakumbi isenzeka kwinkonzo enye ngezinto kunaleyo ibhalwe eBhayibhileni. Kunjalo kanye.
More in one meeting. That's written the 33 and a half years of his life. That's right.
Emininzi ngaphezulu kwinkonzo enye kunebhalwe ukulama shoma mathathu nesithathu anesiqingatha eminyaka yobomi bakhe. Injalo lonto.
Amen.
Think of it. We've seen it with our eyes.
Amen.
We've seen it happen.
Icinge nje siyibone ngala wethu amehlo. Siyibonile isenzeka.
We've seen it foretold come to pass. Watch it.
Siyibone icelo kangaphambili isenzeka. Sayikhangela.
Lame, blind, halt, withered, things foretold happens exactly on the dot. Never fails.
Isikhwala imfama abangakwazi ukuhamba abashobeneyo izinto ezixelekwa ngaphambili zazenzeka kanye kwabi khona indawo ayizanga isilele. Mzalwana, loo nto ibifanele ukusibeka emsebenzini ngentobeko nentlonipho.
From some back yonder in the Bible times when the pillar of fire hung over Israel.
Ukusukela phaya emva kanye kumaxesha eBhayibhile ngexesha intsika yomlilo yayindanda phezu kwesirayeli.
And it was made flesh and dwelt among us. I come from God and return to God.
Yazenzwa inyama yahlala phakathi kwethu. Ndaphuma kuThixo ndibuyela kuThixo.
St. Paul saw it and fell on his face. A great teacher like Paul taught under Gamaliel.
UPaulos ongcwele wayibona wawangobuso umfundisi omkhulu njengoPaulos owafundiswa phansi koGamaliel.
Wallowed in the dust and cried, Lord, Lord, who are you? I'm ready to go.
Waqusha elithulini wakhala, Nkosi, Nkosi, ungubani na? Ndilungele ukuhamba.
A great man what he was, a scholar. And he humbled himself because he saw the pillar of fire.
indoda enkulu into ayeyiyo isifundiswa waza wazithoba ngenxa yokuba wabona insika yomlilo.
Not only do we see it with our eyes moving among us, but we even got it in scientific. Now we're put us in action.
Asiyiboni kuphela ngamehlo wethu ihambahamba phakathi kwethu, kodwa siyifumene kwakhona nangokwezenzululwazi. Loo nto ifanele ukusifaka emsebenzini.
We see it do the same things it did back there, it does it yesterday. The promise of the Father.
Siyibona isenza izinto ezinye nezi ayazenza phaya kudala, isazenza nanamhlanje, idinga likaBawo.
What is it? It comes to vindicate the word, to prove the word is so.
Oh, intoni izele ukungqinela ilizwi, ukubonakalisa ukuba ilizwi linjalo.
Now I can put the church in action, don't you think so?
Loo nto ifanele ukulifaka emsebenzini bandla, awucingi njalo?
With two, he covered his face in reverence.
Ngamabini yagquma ubuso bayo ngentlonipho.
Two, he covered his feet, humility.
Ngamabini yagquma inyawo zayo ukuthobeka.
And with two, he went to work.
Ngamabini ke yaqalisa ukusebenza.
Away he went, put him in action.
Yahamba, yasifaka emsebenzini.
Now we ought to be in action in respect to the word. We ought to be telling people.
Ngoku besifanele kuba semsebenzini ngokuhlonela ilizwi. Besifanele kubaxelela abantu.
Signs of his coming appearing everywhere. We see it push out in the world.
Imiqondiso yokuza kwakhe ivela kuyo yonke indalo. Siyibona isivelisa elizwini.
We hear the Holy Spirit come tell us certain things is fixing to happen.
Siyamva umoya ongcwele siza esixela izinto ezithile eziza kwenzeka.
No more than 20 years ago, right in this same building, it told of President Kennedy coming in.
Ungengaphezulu kweminyaka engamashumi abini yadlulayo kanyapha kwesakhiwo sinye. Wasixela ngokungena kukamongameli uKennedy.
It told exactly what would take place, that the women and so forth that put this fellow in, and exactly what he would be.
Wasixela kanye into eyakwenzeka kuba abafazi nokunjalo uya kufakwa ngabo lo mfo kanye nento ayakuba yiyo.
And we know it all along and told just exactly what would happen, and here it is today.
Besiyazi ke lonke elo xesha wasixela kanye le nto iyakwenzeka yiyole ke namhlanje.
And here's that conference coming up, the Federation of Church and all coming together.
Nansi la nkomfa isiza umanyano lwebandla nako konke kuhlangana.
Why don't they put us in action? Right.
Kutheni oko ungasifake ekusebenzeni nje injalo loo nto.
Word by word, as he spoke, has been fulfilled right by us. It should put us in action.
Ilizwi nelizwi kanye njengoba wayetshilo lizalisekile kanye ngathi oko kufanele ukusifaka emsebenzini.
Like the prophet, we have seen the outcoming or the oncoming of the going away.
Njengomprofeti sisibonile isiphumo okanye ukuza koko kumkayo.
The denial, exaltations of the denominations lose their places.
Ukuphika, ukuphakanyiswa kwamahlelo elahlekelwa indawo yawo.
Like Isaiah stood there. He was a denominational man to start with.
Njengokuba uIsaya wemayo phaya waye indoda yehlelo indawo yokuqala.
He leaned upon the king because he was a good man.
Waye thembele ngokumkani ngenxa yokuba wayeyindoda elungileyo.
But he seemed what self-exaltation did to him. It took him off forever.
Kodwa wayibona into eyenziwa kuziphakamisa kuye kwamkhupha ecaleni naphakade.
And we see what self-exaltation of denomination has done to the church.
Waye sikubonile into ekuyenzileyo ukuziphakamisa kwamahlelo ebandleni.
It's took the so-called denominational church out of the ring forever.
Kuyikhuphe eqongeni le nto ibizwa ngokuba libandla lobuhlelo naphakade.
Tell me when one ever rose up after it fell.
Ndixelele nje apho lakha lavuka khona elinye lawo emva kokuba liwile.
Where's that?
Liphi apho likhoyo?
Look back to the histories and see any church that ever fell.
Khangela emva kwezembali zonke ubone naliphina ibandla elakha lawo.
As soon as it organized, it fell and it never did come back again.
Lathi nje lakuzenza umbutho lawa alizange liphinde libuye kwakhona.
Uzziah never did return to the temple again.
Uzziah akazange abe abuyele etempileni kwakhona.
He was a leper the rest of his days and was buried a leper. Yes, sir.
Waba ngoneqhenqa imihla yakhe iphela wazwangcwatywa engoneqhenqa. Ewe mhlekazi.
Now, the prophet saw what that did. He saw that what that exaltation did.
Ngoku umprofeti wayibona into eyenziwa koko. Wayibona ukuba into eyenziwa koko kuziphakamisa.
Wow, nobody can come into our denominations unless it takes a test before the psychiatrist to see if his IQ is right or not.
Ngoba si mhlawumbi phansi wonke akho umuntu unokwengena ehlelweni lethu ngaphandle kokuba avavanywe ngugqirha wengqondo ukubona ukuba impilo yakhe yasengqondweni inhle na okanye hayi.
He has to have a DDD PhD before he can even come to see or talk to us.
Kufanele kuba abe ne DDD PhD ngaphambi kokuba abe nako kwa ukuza kumathethe nathi.
Our boards will not have him if he doesn't. Oh, my.
Ibhodi zethu azinakumthatha kuba kanjalo. Oh, Nkosi.
The best crowd in the country comes. Look at the cars that sit around our places.
They're
Cadillacs and Rickenbackers and so on.
Ugoi Cadillac ne Rickenbacker ne zinye zinjalo.
We seen that thing die. We see it dead.
Siyibonile lo nto isifa. Siyibona ifile.
And the whole thing has become full of imputed many sores.
Yes.
Putrefied sores, rather, as the Bible calls it.
Kwaye yonke lo nto seyizele ukubalelelwa. Seyenziwe izilonda. Yenziwe izilonda ezibi ixebe njengoba ibiza ngakho iBhayibheli.
It's all sores altogether. It stinks.
Yes.
Right. Spiritually speaking, I'm saying.
Izilonda yonke ngokupheleleyo iyanuka injalo lonto xa sithetha ngokomoya ndiyayitsho lonto yabona.
We see him lose their hold on a grip on the word of God and exalt creeds.
Siwabona ephulukwa kukubambelela kwawo ukubambelela elizwini likaThixo ephakamisa imigaqo.
What did we see it do? Struck with leprosy, unbelief. My oh my.
Sikubona kusenza ntoni oko abethwe ngeqhenqa ukungakholwa ha. Oh Nkosi, oh Nkosi.
Like Uzziah tried to take the place of his anointed office after he'd done been struck and he found he failed it.
Njengo Uzziah wazama ukuthabatha indawo yomthanjiswa yesikhundla somthanjiswa emva kokuba sele ebethiwe waza wafumanisa ukuba akasiphumelelanga.
And we've seen these churches try to take the place of the anointed office to preach the word of God and become bumfuzzled with it.
Sizibonile ke ezicawe zizama ukuthabatha indawo yesikhundla sokuthanjiswa sokushumayela ilizwi likaThixo sazanga olova abakhohlweyo nalo.
They don't know what to do. Put the word out before them, they don't know what to do.
Aziyazi into ezimele ukuyenza. Ulibeka phambi kwabo ilizwi abayazi amabayenze.
So we believe that was for another day.
Yinto eyoyikekayo. Sikholwa ukuba loo nto yayiye omnye umhla.
What is it they're confused?
Yintoni na bakhohliwe.
How can you hold the office of God's anointed and deny his anointed a word which is himself? The word born.
Ungathini ukubamba isikhundla somthandiswa kaThixo uze ulikhanyele ilizwi lakhe elithandisiweyo elinguye buqu ekwimoya elizwi?
How can you deny the word is right and then still say that you are anointed with the Spirit?
Ungathini ukuphika ukuba ilizwi linyanisile ube usathi uthandiswe ngomoya?
The only thing that will manifest the word of God is the Holy Ghost itself.
Inye kuphela into yakubonakalisa ilizwi likaThixo ngumoya oyingcwele ngokwakhe.
When he the Holy Ghost will come, he'll take these things of mine and show me. Right.
Akufika ke umoya oyingcwele uya kuzithabatha izinto zam anibonise zona injalo lonto.
How can you take the place of anointed office and belong to a creed or denomination?
Ungayithabatha njani indawo yesikhundla somthanjiswa uphinde ube ngomgaqo okanye ihlelo?
They're dead.
Afile.
The thing to do is fall down and cry out, Lord God, I'm a man of unclean lips. Yes, sir.
Into umele kukuyenza kukuwa phansi ukhale uthi, Nkosi Thixo, ndindoda emlomo inqambi, ewe mhlekazi.
Then denominations try to take the place of the Holy Church.
La mahlelo azama ukuthabatha indawo yebandla elingcwele.
We believe in God the Father Almighty, creator of heavens and earth, and Jesus Christ his Son.
Siyakholwa kuThixo oyise onamandla wonke umdali wezulu nomhlaba nakuYesu Kristu unyana wakhe.
We believe the Holy Roman Catholic Church and all these different things. We believe in communion of saints.
Siyakholwa kubandla elingcwele laseRoma elikulizwe lonke nakuzo zonke izinto zahlukeneyo. Siyakholwa ubudlelwano babangcwele.
I believe in the communion of Christ.
Amen.
Yes, sir.
Ndiyakholwa ubudlelwano bukaKristu eyomhlekazi.
I believe saints are in glory, sure. Now I believe we have one mediator between God and man. Yes, sir.
Ndiyakholwa ukuba bangcwele basebuqaqawuleni ngokuqinisekileyo kwaye ndiyakholwa ukuba sinomlamlelo omnye phakathi koThixo nabantu. Ewe mhlekazi.
Poke that stuff. Here the Bible contradicts that.
Apha iBhayibhile iyayiphikisa loo nto.
They say, well, that's the Bible. That's God.
Mathi, ke iBhayibhile leyo nguThixo lo.
The Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us.
Ulizwi wayenguThixo waze ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu.
Now the words in our flesh make itself manifested, anointed by the Holy Ghost.
Ngoku ilizwi lisenyameni yethu lizenza ukuba libonakaliswe lithandiswe ngumoya oyingcwele.
Time to go in action. Brian.
Lixesha lokuba siye kusebenzeni njalo loo nto.
The effects of the vision upon the prophet. Oh my. Caused him to confess that he was a sinner. Anointed prophet.
Iziphumo zombono umprofeti onkosi zambanga ukuba avume ukuba wayengumoni umprofeti othandisiweyo.
He said, I'm a man of unclean lips. I'm wrong. I've done wrong.
I'm unclean myself.
What in din daughter emblomo inamp? And lungang, then zonga lungang, dinamp oquam.
He's a sinner. He confessed his sin.
Wang moon, wafumaiso nozak.
Yes, sir. Calls a prophet of God to confess that he was a sinner. That's what the vision done.
Emtegas, when the gagbaum prophet got tick of woman by Wang moon, he doesn't zong lombono lay.
Some DDD PhD will laugh at it. Supposed to be some hierarchy of some church.
Umdoi DDD PhD etile uyakuhleka obekufanele ukuba ungowesifundisi senkonzo ethile.
You hear what the cardinal said that newscast today?
Uyivile into ethethe ngumfundisi omkhulu wamaRoma kolwa sasazo lwendaba namhlanje.
He said there is some that teaches that the return of the Lord is coming soon. He says of course we'll have to get rid of that bunch.
Uthe kukho abathile abafundisa ukuba ukubuya kwenkosi kuza kufika msinyane. Uthi kodwa kakade kufanele sibhuzule lo qhele.
We want a unionized world religion. Just exactly.
Sifuna ukulumanya unqulo lwehlabathi ngokuqinisekileyo kanye.
You people, don't you fall asleep now. The thing's closer than you think.
Nina bantu, ningahlelwa ubuthongo ngoku. Lento isondele kuba nokubani icinga.
This fellow's just about that one that doesn't know Joseph, you know.
Lomfo unjengalowa kanye wayengamazi uYosef, yes.
What come in just as tricky as it can be.
Kangel, abanye bangena kanye ngokunobuchinga kanga ngokuba benokuba nako.
They got the whole right of that last place where they'd form an image to it, but taking the Confederation of Church and make it speak just the same as the beast did.
Banayo indawo yokubambelela kanye kulaa ndawo yokugqibela apho bayokwenza khona umfanekiso walo ngokuthabatha umanyano lwebandla. Balenza ukuba lithethe kanye njengoba irhamncwa lathethayo.
And give it power to persecute all the godly people.
Balinike amandla ukutshutshisa bonke abantu abakholwayo.
And will change the times and laws of God. Just exactly what it says.
Lize liguqule amaxesha nemithetho kaThixo kanye le nto yathethwayo.
We'll get to that later. It's too late tonight. But you know it anyhow.
Siza kufika kuloo nto ethubeni. Seliphele kakhulu ixesha ngokuhlwa nje. Kodwa niyayazi phofu.
Yes, sir. It caused him to confess himself to be a sinner.
Emhlekazi. Yamenza ukuba avume ukuba ungumoni.
Well, if it be a so-called today, they say, well, I'm Dr. So-and-so.
Ngoba, ukuba yayingaba babizwa njalo namhlanje, babe nokuthi, kulungile, ndikugqirha uzibani bani.
I heard a bishop say, when I get to heaven, you know what I'm going to do?
Ndaka ndeva ubishop esithi, ndakufika ezulwini, uyayazi into endiza kuyenza.
Said, I'm going to Jesus and say, you know who I am? I'm Bishop So-and-so.
Wathi, ndiza kuya kuYesu, ndithi, uyandazi uba ndingubani na?
He said, yes, I've heard my mother speak of you.
What? Ewe, ndaka ndamva umama ethetha ngawe.
That people that believe the Bible is like wading through muddy water. You don't know where you're going.
What? Abantu abakholelwa iBhayibhile bafana nokuyalula kumanzi anodaka. Awuzazi nalapho uya khona.
She thinks that he is my guide. I'm preaching that tomorrow night. That's right.
Awucingi njalo, nguye umkhokeli wami. Ndiza kushumayela ngaloo nto ngokuhloka ngomso. Ewe mhlekazi.
He'll guide you through all the muddy waters. There's to go through. All the dangerous shoals, all the high places and low places.
Uya kukhokela akuweze kuwo wonke amanzi anodaka. Akuwelwa kuzo zonke izibatha ezingozi nakuzo zonke indawo eziphakamileyo nakwindawo esezantsi.
Wherever it is, he will guide me over this river.
Amen.
Nokuba kuphi na, uya kundikhokela ndiweze umlambo wokufa. Amen.
Oh, yes, sir. He'll guide when death comes, I'll fear no evil, for thou art with me.
Oh, emhlekazi, uyakukhokela xa kufika ukufa ndikoyika bubi ngokuba unam wena.
Here I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, thou art there.
Ewe, nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa andiyikoyika bubi ngokuba ulapho wena.
If I make my bed in hell, David said, there he is.
Ukuba ndithenda zandlalela kwelabafileyo watsho uDavid, nako yena ekho.
Yeah. Oh, if I take the wings of the morning fly away, there he is.
Okanye kuba ndithenda thatha amaphiko esifingo ndaphaphazela ndemka ukhona lapho.
He's always before me, so I'll not be moved.
Uhlale phambi kwam ukuze ndingashukunyiswa. Amen.
Oh, my. Take them wings and go in action now. Yes, sir.
Oh, Nkosi. Wathabathe loo maphiko ungene ekusebenzeni ngawo ngoku. Ewe mhlekazi.
This prophet went in action right quick, too. He went to his knees.
Umprofeti waqalisa ukusebenza ngokukhawuleza okukhulu naye. Waya emadolweni.
And he said, I'm a man of unclean lips.
Waza wathi ndiyindoda emlomo oyinqambi.
Then as soon as he confessed, then come the cleansing.
Kwaza kwathi nje kubavume izono, kwafika ke ngoku uhlanjululo.
You got to confess first.
Kufuneka uvume kuqala.
I want you to notice. When this prophet, think of it.
Ndifuna ukuba uqaphele. Wathi lo mprofeti yicinge nje ingenguye.
A man that stood with the federal government. A vindicated prophet. And as soon as he saw that first vision.
Umntu owayeme kunye norhulumente womanyano. Umprofeti ongqinelweyo. Kwathi nje ukuba abone laa mbono wokuqala.
He never saw visions before. He had otherwise.
Wayengazange wabone mbono ngaphambili. Wayenokolunye uhlobo.
Felt the leading of God went according to the word, but this time was an open vision.
Wayekuva ukukhokela kukaThixo ehamba ngokwelizwi kodwa ngelithuba yengumbono otyhilekileyo.
He screamed, I'm a man of unclean lips, all these people are unclean.
Waza wakhala ndiyindoda emlomo inqambi ndaye ndi bonke abantu aba bantu bazinqambi.
Woe is me, because I see the glory of God made manifest.
Athi ke mna kuba ndibona ubuqeqelo bukaThixo bubonakalalisiwe.
And we just look at it, we ought to be flying away.
Ke thina sibujonga nje besifanele ukuba siyabhabha simke yabona.
I'm a man of unclean lips.
Ndiyindoda emlomo inqambi.
He went down to the altar. He said, I'm a man of unclean lips, Lord. What can I do? What can I do? For I have seen you manifested right here.
Wehla waya esimingelelweni waze wathi, ndiyindoda emlomo inqambi, Nkosi. Ndingenza ntoni? Ndingenza ntoni? Ngokuba ndikubonile ubonakalalisiwe apha.
I see an angel shake the thing. I see him speak and something move back down.
Ndibona ingelosi incancaselisa le nto. Ndiyibona ithetha kwakho into eshukumayo phaa ngasemva. Amen.
I hope you're not asleep. Oh my.
Ndiyathemba uba ndilalanga. Oh Nkosi.
Speak and something happened.
Yes.
Boy. What happened?
Ithetha kwaza kwenzeka. Uzuko kwenzeka ntoni?
And we find out he confessed his sin and just as soon as he done it.
Sifumanisa ukuba wavuma izono zakhe kwaza kwathi nje akuyenza loo nto.
This great voice that had been speaking flew down, took his hand.
Ela lizwi likhulu belithetha labhabha lehla lambamba ngesandla.
Took the tongs, picked up a coal, placed it up on his hand, come laid up on Isaiah's lips and cleansed him.
Lathabatha isithabatho, lathabatha ilahle, lalibeka esandleni salo, leza lalibeka emlonyeni kaIsaya lamhlambulula.
Notice! He never sent him off to get a PhD degree.
Kaphela, ayizanga imthume ukuba emke ayokufuna isidanga sePhD.
He never gave him a book of rules to learn.
Ayizanga imnike incwadi yemithetho ukuba ayifunde.
But he, God was showing the prophet that his cleansing power was by fire off the altar.
Yeah.
Amen.
Kodwa yena, uThixo wayibonisa umprofeti ukuba awakha amandla okuhlambulula kungomlilo ophuma esibingelelweni. Amen.
God's cleansing power today is not recite a creed or join a church.
Indlela kaThixo okuhlambulula namhlanje sikokucancelaza umgaqo okanye ukujoin ayicawe.
It's the power of the Holy Ghost and fire that comes down and cleanses a man from all of his unbelief. Amen.
Kungamandla kaMoya Ngcwele nomlilo ohlayo uhlambulule umuntu kuko konke ungakholwa kwakhe. Amen.
God's way of cleansing a prophet is by fire, not by creed.
Indlela kaThixo okuhlambulula umprofeti kungomlilo, hayi ngomgaqo.
What would the prophet know about a creed?
Angazi ntoni umprofeti ngomgaqo.
He's going to be used of God.
Uza kusetyenziswa nguThixo.
The word was going to be made manifest through him. Amen. So he couldn't give him a creed if he hold on to that creed.
Ilizwi laliza kubonakalaliswa ngaye ngoko wayengena kumnika umgaqo. Wayeya kube ebambelele kulo mgaqo.
So he took the fire off the altar and cleansed the prophet.
Ngoko wathabatha umlilo ophuma esibingelelweni wamhlambulula umprofeti.
Confession first, then cleansing by the fire. Glory to God.
Ukuvuma izono kuqala izebe ukucocwa ngomlilo uzuko kuThixo.
Oh, watch! Confession first, cleansing second, commission third.
Oh, khangela. Ukuvuma kuqala, ukucocwa kwesibini, umyalelo kwesithathu. Amen.
There you are.
Nantsoke.
First confession, I'm wrong. Second cleansing, justification. Sanctification and the baptism of the Holy Ghost.
Kuqala vuma andilunganga okwesibini ukucocwa ukugwetyelwa ukungcwaliswa nobaptizo likamoya oyingcwele yabona.
Confession, cleansing, commissioning.
Uvumo lwezono ukucocwa nokuyalela.
Go ye into all the world and preach the gospel. These signs will follow them that believe. Amen.
Hambani ngoko niye kulo lonke ihlabathi nizishumayele indaba ezilungileyo. Nantsi ke imiqondiso yokulandela nawe bakholiweyo. Amen.
After confession comes cleansing, after cleansing comes commissioning.
Emva kovumo lwezono kuza ukucocwa, emva kokucocwa kuza ukuyalelwa.
Preach the gospel, heal the sick, no matter what people said.
Shumayela indaba ezilungileyo, philisa abagulayo, akunamsebenzi noba besithini nabantu.
He finally, that precious little prophet died under persecution by being sawed to pieces with a saw.
ekugqibeleni la umprofeti mncinci uthandekayo wafa phantsi kokutshutshiswa ngokuthi asarha abe ngamasunzu ngesarha.
Remember, it was when Isaiah made his confession that he was wrong.
Kumbula, kwaba xa uIsaya wenza isivumo sokuba wayengalunganga.
He'd been altogether wrong. He'd been leaning upon his creed. See?
Wayengalunganga ngokupheleleyo, wayethembele ngomgaqo wakhe, yabona?
Leaning upon the man, a man-made affair.
Ayame ngengalo yomntu, umcimbi owenziwe ngabantu.
He saw a king that was a great man. He was a religious man, but he saw that all men are failed.
Wayebona ukumkani oyayindoda ebalulekileyo wayindoda ekholwayo kodwa wabona ukuba bonke abantu bayakusilela yabona.
But when he changed that and looked up here and saw a vision who God was, then he said, I want to confess, I'm wrong.
Kodwa wathi akuguqula oko wakhangela apha phezulu waza wabona umbono wokuba wayengubani na uThixo emva koko wathi ndifuna ukuvuma ukuba andilunganga.
Them old creeds won't work no more because they're done dead and failed, see? They're leprosy stricken.
Lami gaqo midala inakubasasebenza nto kuba seyifile yasilela yabona ibethwe ngeqhenqa.
But I've seen the glory of God made manifest.
Kodwa ndibone ukuqaqalo kaThixo ubonakalisiwe.
A creed can't manifest that. A creed can't say it that way. A creed can't do it that way.
Umgaqo unakuyibonakalalisa loo nto. Umgaqo unakuyithetha ngolwahlobo. Umgaqo unakuyenza ngolwahlobo.
It takes Christ to do it that way.
Amen.
Kuthabatha uChrist ukuyenza kolahlobo.
And as soon as he saw that, he said, now, I've been altogether wrong, Lord.
Ngoko kwathi nje ukuba ayibone loo nto, wathi ngoku beningalunganga konke Nkosi.
And then come the cleansing. Then come the commission. Oh, my.
Kwaze ke kweza ekucocweni. Kwaza ke ngoku kweza umyalelo. Oh, Nkosi.
It was then that the cleansed Isaiah, when God called, who will go for me?
Kwaba ngoko ke ukucoco ka Isaya wathi akukhwaza uThixo ubani na ondiyele.
It was Isaiah that said, Lord, here am I, send me. The cleansed prophet.
Yangu Isaya wathi, Nkosi, ndikho, thuma mna. Umprofeti ocociweyo.
Oh, don't you see influence?
Oh, awuyiboni ke impembelelo?
Don't take the influence of Marcella. I hope that's not a name in here.
Musa ukuthabatha impembelelo ka Marcella. Ndiyathemba ukuba ilo gama lomntu olapha elo.
Don't take the names of the influence of some little girl who goes to high school with you or common school.
Musa ukuthabatha amagama impembelelo yentombazanana ohamba nayo kwisikolo semfundo ephakamileyo okanye esikolweni esiqhelekileyo.
Next door neighbor that cuts your hair and wears shorts, don't take that influence.
Okanye umelwana othile ozichebileyo iinwele zakhe anxiba ibhulukwe ezimfutshane. Musa ukuyithabatha lo mpembelelo.
Don't take the influence of some creed pastor that would deny the word of God and give you a creed. Don't take that influence.
Musa kuyithabatha impembelelo yomlungiselelo wemigaqo ethile olukhanyelayo ilizwi likaThixo akunike umgaqo. Musa kuyithatha lo mpembelelo.
But stand there until you see the glory of God fall.
Kodwa imaphaya ude ubone ukuqaqala bukaThixo busiwa.
See something move by its effect. It still happened just the way that God said it.
Ubone into ithile ishukuma ngeziphumo zayo uyibone kanye ngalendlela uThixo ayithethe ngayo.
Then cry out, woe is me, Lord. I've been wrong.
Ukwaze ukale, athi ke mna, Nkosi, bendingalunganga.
Cleanse me now, Lord. Cleanse me. Spirit of the living God, fall fresh on me.
Ndicoce ngoku, Nkosi, ndicoce. Moya kaThixo ophilayo ndiwele ngokutsha.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as furious, when the voice of God said, who will go far, then he answered, Master, here am I, send me. He was ready. He saw something. Yes, sir.
Wayesele lungile. Kwakukho into ayibonileyo emhlekazi.
Millions now in sin and shame are dying.
Izigidi ngoku ezizonweni nehlazo ziyafa.
Listen to their sad and bitter cry.
Pula pula usizi lwazo nesikhalo esirharha.
Hasten, brother, hasten to the rescue.
Ncama mzalwana, ncama usihlangule.
Quickly answer, Master, here am I.
Khawuleza uphendule uthi, Nkosi, ndikho.
Something's got to be done. It's later than we think it is.
Kukho into efanele ukwenziwa. Liphelile ixesha kunoba sicinga ukuba kunjalo.
May the vision of God so influence the people that they might see that the same God was in the temple of Isaiah is the same God in his holy place today.
Wanga umbono kaThixo ngabaphembelela kangako abantu ngokude babone ukuba kwalaa Thixo wayesetempleni kunye noIsaya ukwanguThixo omnye kwindawo yakhe engcwele namhlanje.
He's in the holy place of the Holy Spirit. He is the Holy Spirit.
Ukwindawo engcwele kamoya oyingcwele. Ungumoya oyingcwele.
He once was flesh, now he's spirit, moving among his people, showing himself alive.
wakhe wabanyama ngoku ungumoya ohamba phakathi kwabantu bakhe ezibonakalisa ephilile.
Not a dead creed but a living Christ. Same yesterday, today and forever.
Engengomgaqo ufileyo kodwa inguKristu ophilileyo, inguye izolo namhlanje ngona phakathi.
Oh Isaiah, quickly answer, Master, here send me.
Oh Isaiah, phendula ngokukhawuleza, Nkosi ndikho thuma mna.
Let us pray.
Masithandaze.
With our heads bound.
Intloko zethu sizithobile.
When the coal of fire had touched the prophet. When the voice of God said, who will go for us? Then he answered, here am I, send me together. Speak my Lord, speak my Lord. Speak and I'll be quick to answer thee. Take my Lord. Take and I will answer. Lord, send
me. That might be your neighbor. It might be the woman you work with, the man you work with.
Ngoku iseno kwa ngummelwane wakho. Iseno kwa ngumfazi osebenza naye, indoda osebenza nayo.
But there are millions now in sin and chains are dying.
Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. I saw a vision from the Lord. I saw heaven. Can I be quick to answer? He's already spoke now. Speak, my Lord. Lord, send me. Now with your heads bound, I wonder tonight, as I told you coming down, I tried to study something that I think would help you.
Ngoku intloko zethu zithotyiwe. Ngaba ngokuhlanje nje ngoba bendicela ukuba ndiyehla, ndizama ukufundisisa into endicinga ukuba iya kuninceda.
You've seen that prophet. He was a great man. He was born for the purpose of being a prophet.
Nimbonile la mprofeti, wayeyindoda enkulu. Wayezalwe into yokuba ngumprofeti.
He found out that he took the wrong road. He's leaning on the arm of Uzziah, a king.
Wafumani sakuba uthabathe indlela engeyiyo. Wayayame ngengalo ka Uzziah, ukumkani.
He saw you can't lean upon the arms of flesh. It's perishable, it's wrong.
Wabona ukuba awunako kwayama ngengalo yenyama. Iyatshabalala, into engalunganga.
But look high and see God sitting high upon his throne.
Kodwa khangela phezulu, ubone uThixo ehleli phezulu etroneni yakhe.
Look up there at Jesus. He said, I'm the same yesterday, today, and forever.
Kangela phaya phezulu kuYesu wathi isendimi izolo namhlanje ngona phakade.
Let him pick you up in the spirit. Watch and see if he ain't the same yesterday.
Mvumela ukuthabathele phezulu kumoya. Kangela nje ubone kuba akasenguyena izolo.
When that little Isaiah saw God's vision move down him into that temple, he's ready to confess his wrong.
Wathi la Isaya mncinane akubona umbono kaThixo usihla ungena etempleni, wayesele lungele ukuvuma ububi bakhe.
He was ready to confess that he hadn't did nothing right.
Wayelungele ukuvuma ukuba akukhonto ilungileyo konke wakha wayenza.
Did he fly to the nation then? Did he do everything that was right then?
Waza ke ngoko wabhabha ukuya esizweni, wenza yonke into eyayilungile ngoko.
Everything that he could do, finally he sealed his testimony with his blood.
Yonke into wayenokuyenza wade ekugqibeleni wabutywina ngegazi lakhe ubungqina bakhe.
I think that would be the feeling of all of us.
Ndiyacinga ukuba ingaluluvo lwethu sonke olo.
How many feels that you'd like to say, hear God say, You'd say to God, here am I, send me. Raise your hands.
Bangapi abaziva bethanda ukuthi naku Thixo bathi oyakuthanda ukuba uya kuthi kuThixo ndimlondikho thuma mna phakamisana izandla zenu.
Here am I. Let me testify to the milkman. Let me testify to anybody that I can. Do something. Let me do something, Lord.
Ndimlo ndenze ndingqine kwindoda ethengisa ubisi. Mandingqine kuye nabani na endinako. Kubekho into endiyenzayo. Makubekho into endiyenzayo, Nkosi.
I don't ask to be a preacher. I don't ask to be this.
Andingo andicele kuba ngumshumayeli andicele kuba koko.
Lord, if I'm a farmer, make me a farmer that can testify to my neighbor farmer.
Kodwa Nkosi kuba ndingumlimi ndenze ndibe ngumlimi oya kungqina kumlimi ongummelwane wam.
Let me be a farmer that when I sell my grain I can testify to the grain operator.
Mandibe ngumlimi oya kuthi xa athengisa isivuno sakhe ndibe nokungqina kophatha isivuno.
Let me be a farmer.
Mandibe ngumlimi.
If I'm a woman, let me testify to the insurance man.
Ukubandingumfazi mandingqine kwindoda ethengisa insurance.
Let me testify to the milkman, to the paper boy.
Mandingqine kwindoda ethengisa ubisi kwikwenkwe ethengisa iphephandaba.
Let me do something, Lord.
Makubekho into endiyenzayo, Nkosi.
Let me go in the neighborhood and find favor with my sister here next door who's evil and wrong.
Ndenze ndiye ebumelwaneni ndibabalwe ngodade wethu lo ulapha ebumelwaneni umbi wonayo.
Let me give her a testimony with sweetness.
Mandimnike ubungqina ngobumnandi.
Let me cover my face with my wings of humility. Let me cover my feet likewise.
Mandibugqume ubuso bam ngamaphiko am entobeko. Mandisigqume ngokunjalo inyawo zam.
Let me be reverent in your presence.
Mandibe nenhlonipho ebusweni bakho.
But send me with two more wings, Lord, quickly to somebody.
Kodwa ndithume ngamanye amaphiko amabini Inkosi ngokukhawuleza kumntu othile.
Here am I. Send me. Send me.
Ndikho, thuma mna. Thuma mna.
In this respect, let's all stand then and make ourselves a consecration service to God.
Ngenxa yokuke masime ngenyawo sonke sizenzele inkonzo yokuzinikezela kuThixo.
The Almighty is here. You believe it?
Ona mandla onke ulapha. Niyakholwa ilonto?
We are in his divine presence. Don't forget that now.
Sikubukho bakhe obungcwele. Ningalibali lonto ngoku.
His presence is right here, just the same as it was.
Ubukho bakhe bulapha isebubo kanye njengoko.
Frankly, since I've been staying here, I saw 4 or 5 visions already happen. That's right. That's right.
Ngeliphandle kusukela oko ndithende emapha, ndibone isine okanye isihlanu semibono sele isenzeka. Njalo loo nto, njalo loo nto.
There's been 2 or 3 people that belong to your church that didn't say nothing, but it's here just the same. All right.
Babe ngaphezu kwesibini okanye isithathu abantu abangabalapha enkonzweni, abangakhange bathethe nanto, kodwa bulapha isebubo kulungile.
Now what we want to do, each one of you in your own way, let's consecrate ourselves to God.
Ngoku into esifuna ukuyenza eloku ni ngendlela yakhe masizinikele kuThixo.
We see the sign appearing. Of his blessed coming. Lo and behold, a fig leaf now becoming green. The gospel of the kingdom has gone to every nation, and we're near the end, can't we see? That's right, is that right? Then gladly away we'll herald the message of his blessed appearing. Soon he's coming in glory to tell the one and all. Then awake ye saints of the Lord, watch for when the end is nearing. Let's get ready for that final call.
Amen.
Amen. Nations are breaking. Israel is awakening. She's a nation now. The signs and the prophets were told. The Gentile nations with power all in cover. You see it coming right yonder. Not only nations, but churches. Return
over
first to your
home.
The day of the Lord is coming. It's near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. False prophets are lying. God's truth is denying that Jesus the Christ is our God. You know they are.
Niyazi kuba banjalo.
But we'll walk where the apostles have trodden. For the redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Wipe off that denominational smoke.
Wosule uphele lamsi wobuhlelo.
Wipe off that worldly smut.
Kosule kuphele okwakujobheka kwihlabathi.
The blood of Jesus Christ is more than sufficient to cleanse you.
Igazi lika Yesu lingaphezu kokwanela ukukucoca.
Look up, let your light be shining. Amen. Take those wings and fly to somebody right away.
Khangela phezulu izibane zenu zikhanye. Thabatha lo maphiko ubhabhe uye emntwini khona ngoku.
Let's raise our hands and say, God, here am I, send me.
Masiphakamise izandla zethu ngoku sithi, Thixo, ndimlo, thuma mna.
Heavenly Father, consecrating myself to you tonight, Lord, with this church.
Bawo wasezulwini ndizinikela kuwe ngokuhlwa njengeNkosi kunye nelibandla.
after this message, stern, hard. Here am I, Lord. Send me.
Emva kwalomyalezo unqwabalala ulukhuni ndikho Nkosi thuma mna.
Here's my church, Lord. Maybe they cover their face with reverence. Maybe they cover their feet in humility.
Nali ibandla lam Nkosi bangabugquma buso babo ngenhlonipho bangangazigquma inyawo zabo ngentobeko.
Maybe they have the courage to fly with the message quickly to somebody else. Grant it, Lord.
Bangangani nkuthazo yokubhapha nomyalezo ngokukhawuleza baye komnye umntu sipheho konkosi.
May they testify with sweetness. Be the salt of the earth with its savior in it.
Bangabangangqina ngokunencasa babe ityuwa yehlabathi enomsindisi wayo kuyo.
Lord God, this is our sacrifice. This is our offering. This is our thanksgiving.
Nkosi Thixo, ngumbingelelo wethu lo, ngumnikelo wethu lo, ngumbulelo wethu lo.
This is what we long for, Lord.
Koko sikunqwenelayo oku Nkosi.
Send us tonight to somebody that's lost.
Sithume ngokuhlwa nje kumntu olahlekileyo.
May we pull him into church tomorrow somewhere.
Singangabatsala enkonzweni ngomso kwindawo ethile.
May we teach them the way of the Lord.
Singangabafundisa indlela yenkosi.
May they be saved, Lord, for it's later than we think. Grant it, Lord.
Bangangasindiswa Nkosi kuba liphelile ixesha kunokuba sicinga siphe oko Nkosi.
May we mean this in our hearts as we speak it, Lord.
Singanganyaniseka koko enhliziyweni zethu njengoba siyithetha ke Nkosi.
Take a coal of fire of the Holy Ghost off the altar of Calvary. Touch each heart and lip tonight, Lord, that we speak no lies, that we speak the truth. Take us tonight, Lord, just what we are.
Thabatha ilahle lomlilo kamoya oyingcwele lisuke esibingelelweni esekalvari. Chukumisa yonke inhliziyo nemilebe ngokuhlwa nje Nkosi ukuze singathethi buxoki, ukuze sithethe inyaniso. Sithabathe ngokuhlwa nje Nkosi njengoko sinjalo.
All of us are not preachers, all of us are not prophets, all of us are not speakers with tongues.
Asingobashumayeli sonke, asingobaprofeti sonke, asingabo abathetha ngelwimi sonke.
All of us are not miracle workers, but all of us have something to do.
Asingabo abimisebenzi yamandla sonke, kodwa sonke sinayo into yokwenza.
Show us where it is, Lord. Testify. Sing or pray.
Sibonise ukuba iphina Nkosi, singqine, sicule indumiso zakho.
And like bread upon the water, it will return some glorious day.
Njenge songa phezu kwamanzi ke kuya kubuya ngemini ethile ozuko.
Grant it, Lord. Here we are.
Siphe oko Nkosi, sithi aba.
Send us to our neighbors, to wherever we can, to our fellow man, and tell him of the coming of the Lord. Grant it, Father.
Sithume kubamelwane bethu naphina apho sinokuya khona kubantu bakuthi sibaxele ngokuza kwenkosi siphelonto bawo.
Bless us now. May we have good rest in our bodies tonight. May we rise and come to church in the morning.
Sisikelele ngoku sanganganokuphumula kwanele emzimbeni yethu ngokuhlwa nje singangavuka size enkonzweni kusasa.
And may you speak so powerful tomorrow that you'll not leave one stone undone, that every man will know how to enter into this.
Wanga ungathetha ngamandla kakhulu ngomso ukuze ungashina linye litye lingangcwalisekanga ukuze wonke umuntu abe nokwazi ukuba kungenwa njani nakoku.
Teach us, Lord, we're waiting.
Sifundise Nkosi silindile.
Teach us in the morning how to come to this full measure where we can be sons and daughters of God.
Sifundise ngomso kusasa ukuba singafika njani na kumlinganiselo zeleyo apho siya kuba ngonyana nentombi zikaThixo.
We wait on thee, Lord, with the coal of fire ready to be put on our lips.
Silindele kuwe Nkosi nelahle lomlilo selilungele ukuba libekwe emilonyeni yethu.
We're waiting, Father, in Jesus' name.
Silindile bawo egameni likaYesu.
Now with our heads bowed, I'll ask the pastor then to come forward for the dismissing service.
Ngoku sisithobile inhloko zethu ndizakucela umlungiseleli ngoko ukuba eze ngaphambili azokuvala inkonzo.
God bless you. Hope to see you in the morning now.
UThixo anisikelele. Ndithembe ukunibona kusasa ngomso ngoku.
God be with you. Heal all the sick and afflicted among us. Make everyone of you.
UThixo abe nani aphilise bonke abagulayo abaxhwalekileyo phakathi kwethu. Enzelo kuni.
God feel filled with the spirit right now.
Ndizivani ndizaliswe ngumoya khona ngoku.
I feel the Holy Ghost. Hey, I feel his presence.
Ndiyamva umoya oyingcwele ndiva ubukho bakhe.
I know he's here.
Hallelujah.
I'm positive he's here. I see him.
Ndiyazi ukuba ulapha. Ndiqinisekile ukuba ulapha. Ndiyambona, ndiyazi ukuba ulapha.
I see him moving.
Glory.
Lance guy umlilo inkulu uzuko.
Hallelujah.
See the manifestation of his being.
Hallelujah.
The deity of his presence.
Oh, glory.
Great August being.
Isibonakaliso sobume bakhe, ubungcwele bobukho bakhe, ubume bakhe omdilisekileyo.
God, hover over this.
Hey, man.
Let not
holy,
one of them be
holy,
lost, I pray.
Hallelujah.
Glory to God.
Thixo, fukamela aba bantu. Mawungabikho nomnye olahlekayo, ngiyathandaza. Uzuko kuThixo.